This message, What is the Attraction on the Mountain? By Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July the 25th, 1965, at Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Molaetjao, Khogedi ke eng godimo ga thaba. Ka ngwanoshu William Marion Branham, mathomong o abilwe ka seisimane ka lamarana manthambama, July 25, 1965, ka tabernakeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, USA.
Let's bow our heads now. Father God, that's our sincere prayer tonight. Seeing all that you are doing for the people in this day,
and
we ask you, Lord, may we only believe. Just believe it's the truth, the written word being made manifest to us. Grant these things, Father. Now tonight, we want to thank you for the light that you throw on the scriptures for us this morning.
Yes, Lord.
And we pray tonight, Lord, in the prayer line, that you will vindicate your word to be the truth. We pray for all the churches and the congregations that's gathered around their little microphones out across from the nation. All the way to the west coast, up into the mountains of Arizona. Down into the plains of Texas, way into the east coast. All across the country, Lord, where they have gathered. Many hours apart, we are. In time, but Lord, we're together tonight as one unit, believers waiting for the coming of the Messiah. We pray, Heavenly Father, that you'll send him soon for your church. Or we ask it in his name, amen. You may be seated.
Amen.
Christian greetings to all that's here tonight.
I'm sorry that
we're still jammed and packed till we can hardly breathe. Even the air conditioners, as well as this air conditioning, doesn't have much effect. So many people. If it was hardly just a normal church full of people, those air conditioners would freeze you. But now, everyone's got a fan fanning, and the air conditioner is blowing as hard as it can. We send greetings from the east coast to the west to all our friends in Christ who's listening in.
re romela marume go tswa le bopong la go hlabela go ya go la bodikela go ba gwera ba rena ka moka ka go Kreste bao ba theeleditsego ka gare.
We send greetings over in San Jose, Brother Borders, the group up there.
Re romela marume go dimo ka San Jose, go ngwana shu Borders, sehlopha go dimo fao.
We send greetings up in the mountains, Prescott, Arizona, to Brother Leo Mercer and his group that's up there waiting for the coming of the Lord.
Re romela marume go dimo ka dithabeng, Prescott, Arizona. Go ngwana shu Leo Mercer le sehlopha sa gagwe seo se le go dimo kwa seletetse go tla ga morena.
We send greetings to those in Tucson that's gathered tonight waiting for the coming of the Lord.
Re romela marume go bao ka Tucson, bao ba kgobokanego bošegong bjo ba letetse go tla ga morena.
Down in Houston, Texas, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Tlase go ya ka Houston, Texas, go ba letetse go tla ga morena.
Up in Chicago, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Godimo ka Chicago, go ba letetse go tla ga morena.
Up on the East Coast, New York and Connecticut, and the great groups up there that's waiting for the coming of the Lord.
Godimo le bopong la bohlabela, New York le Connecticut le dihlopha tse kgolo godimo fao jeo di letetsego go tla ga morena.
We don't have room here to seat them, so we just have to send them the word through the medium of the telephone.
Ga re na le kamora mo go ba dudiša ka fao re tshwanela go ba romela lentšu ka mokgwa wa mogala.
We send greetings to Brother Junior Jackson tonight and his group down in Clarksville.
Re romela marume go ngwana shu Junior Jackson bošegong bjo le sehlopha sa gagwe tlase ka Clarksville.
Brother Ruddle up on 62 and his group waiting for the coming of the Lord.
Ngwana shu Roddell godimo go masometshelapedi le sehlopha sa gagwe se letetse go tla ga morena.
And we are gathered here tonight at the home church, the tabernacle, waiting for the coming of the Lord.
Gomme re kgobokane mo bošegong bjo ka kerekeng ya gae. Tabernakeleng re letetse go tla ga morena.
And now, many of you maybe wasn't at the services this morning.
Gomme bjale, bontši bja lena mohlomongwe le be le se tirelong mosong.
But I trust that everyone that wasn't will get that tape.
Eupša, ke a tshepa gore yo mongwe le yo mongwe yo a bego a se gona o tla hwetša tape yela.
For I believe that it was the most straightest message to the church since the message of Sirs, what time is it?
Ka gore ke a dumela gore e be e le molaetša wa go otlologa kudu 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 go kereke ge e sa le go tloga go molaetša wa bahlomphegi ke nako mang.
I felt the anointing of the Spirit, felt led to say what I did.
Ke ikwetše tlotso ya moya, ke ikwetše ke hlahlwa go bolela seo ke se dirilego.
It was long, but yet I felt led to do it.
Ibe ile o motelele eupša go le bjalo ke ikwetše ke hlahlwa go e dira.
I think the Lord by his word showed that what hour we're living.
Gomme ke nagana gore morena ka lentšu la gagwe o laeditše iri e re phelago ka go yona.
And make sure that we understand these mysterious things that's happening.
Gomme o dira nnete gore re kwešiše dilo tše tša sephiri tše.
You know, the Bible said, the wise shall understand. But the nations and the people will grow weaker and wiser. Just think, the average American now is in middle age about 20 years old. Weaker, but wiser.
Inongo nagano mo America wa magareng jwa le o mengwaga ya magareng akaba masomepedi a mengwaga ka bogale mabofokodi fokodi eupja yo bohlale hlale.
They didn't have jet planes in them days and atomic warheads, but they lived a lot longer.
Babe ba sena le difofane tja dijete ka gona matjaji le dibitja tja ntwa tja atomic eupja babe ba phela botelele telele.
We're getting weaker and wiser, and our own wisdom is what's going to destroy us.
Re ba bo fokodi 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 le bohlale hlale komme bohlale bya rena beng ke bona bo ya go re fedisha.
We will destroy ourselves. God will not destroy us our wisdom will destroy us.
Re tla e pedisha ka borena. Modimo a ka seke a re fedisha. Ba hlale bya rena botla a re fedisha.
It's always been that way, and so will it be again.
Ka mehla go bile bjalo. Gomme ka fa go tla ba gape.
Now, the Lord willing, next Sunday morning, not knowing now what I will speak on.
Jale, ke morena a rata. La morena le letla go mosong. Ga ke tsebe bjalo gore ke go bolela ka eng.
But I trust that the Lord, if He lets us live and nothing happens, and it be His will.
Eupja ke a tshepa gore morena. Ke a ka re dumelela go phela go mme wa sirega selo. Gomme ge e tla ba thato ya gago.
We aim to speak another message next Sunday morning. Have prayer for the sick next Sunday night.
Re ne pile go bolela ka molaetsa o mongwe la morena le latela go mosong. Re be le thapelo ya balwetse la morena le latela bošego.
Then it falls my lot to return back home to Arizona to take the family back so that the children can register in school.
Ka gona e wetse go nna kudu go bua morago gae go ya Arizona go tšea lapa morago gore bana ba kgone go ngwadiša sekolong.
Then we'll notify you just as we can of the meetings as they mature or the times that we places that we aim to be.
Ka gona le re tla le tsebiša ge fela re kgona ka dikopano ge di butswa goba dinako gore mafelo ao re ikemišeditšego goba.
So God bless you all.
Ka fao Modimo a le šofatše ka moka.
Now tonight, knowing that I'm 15 minutes late to begin with.
Bjale bošego mjo ka go tseba gore ke latetšwe ka metsotso e lesomehlano go thoma.
Quarter till 8 here in Jeffersonville, and that's about a quarter to 9. At the East Coast.
Kotara go fihla go seswai ka mo Jeffersonville. Gomme e ka ba kotara go ya go senyane ka lebopong la bodikene.
And then it's about 5 o'clock on the West Coast.
Gomme e ka ba iri ya bohlano ka lebopong la bodikene.
So now we are just about sundown here.
Ka fao, jwale re ka ba go dikela ga letšatši mo.
And I want to speak to you for just a short service. To try to find the anointing of the Spirit and then call the prayer line.
Gomme ke nyaka go bolela le lena lebakana la tirelo ya seripana. Go leka go hwetša tlotlo ya moya. Gomme ka kgona ke bitša line ya thapelo.
Now I want the congregation here as well as the congregation assembled at other places.
Gomme ke nyaka phuthego mo. Ga mmogo le phuthego e kgobokanego mafelong a mangwe.
Find some man, some brother. That's anointed by the Spirit. And when we start praying for the sick, go lay hands upon those that's in your congregation. Remember, God is omnipresent. He is everywhere. So down in Texas, over in California, up in Arizona, wherever you are.
Kafao, tlaseka Texas, hodimoka California, hodimoka Arizona, kaeka pakaemo lelego.
Lay hands on those that are sick when we start praying for the sick.
Bien diatla hodimo gaba babajwawe, gara toma gara pelela baluich.
And I'm sure God will hear and answer prayer.
Gomme kena len nete gore modimo o tla kwa gomme a araba thapelo.
Strange thing last Sunday night. And the anointing was going on in the Holy Spirit.
Selo sa go se tloele la morena la go feta bošego. Go mmetlotso e be e ya pele. Go memo ya o mogetho.
It's quite a thing I hadn't had a line of discernment for months and months since I was here the other time.
E be e le selo ka nnete. Ka se ka ke ka ba le line ya go lekola lebaka la dikgwedi le dikgwedi. Go tloga mola ke be go kele mo nako e nngwe.
Then to walk up there under a promise, you don't know that he'll do it.
Gomme ka gona go sepelela godimo kua ka fase ga tshepišo. Ga o tsebe gore o tla e dira.
You can't say he'll do it.
O ka se kgone go bolela gore o tla e dira.
You just got to walk up there and wait.
O tshwanetse go no sepelela godimo kua gomme o leta.
He's sovereign. He does what he wants to.
O ikeme. O dira se a se nyakago.
But stand there and wait to see what he will do.
Eupša, ema fa go me o lete go bona se atla go go sidira.
Then feel it break through on you like that.
Ka gona sekwe ge ya thuba go gabola go wena ka mogwa o.
And at the end of the meeting, not knowing who it was,
gomme mafelelong a kopano ke sa tsebe gore e be e le mang.
But there'd been a man somewhere along the line that was tall, bald on top, and he was a very sick person.
Eupia fa go be gole le monna felotsoko go bapela lineng yo a be go ele yo motelele gomme ana le lefatla ka godimo gomme e be ele motho yo a ba jwa go kudu.
Then right at last there was a man appeared here on the platform.
Gomme ka gona thwi la mafelelo fa go bile le monna a tswelela mo sefaleng.
And had his head down and looked like he was suffering, holding himself around the stomach.
Gomme ana le hlogo ya gagwe e inametse fatshe gomme a bonala o kare o be a ekwa botlhoka a itshwere ka boyena go dukologa mpa.
And I thought that must be that first man or second man or whatever it was that I prayed for.
Gomme ka gopola gore e swanetse goba monna yola wa pele goba monna wa bobedi goba e be e ka ba ne nkilego ka morapelela.
Because he was bald and was holding his head down, a large man stooped over.
Ka baka la gore o be a na le lefatlha gomme a swaretse tlhogo ya gagwe fatshe monna yo mogolo a emetse godimo.
But I looked around and I found the gentleman sitting out there, but he was rejoicing.
Eupša ka lebelela go dikologa gomme ka hwetša mokgomana a dutse ntle fao eupša o be a thagetše.
I thought, where is it?
Ka gopola e kae.
I couldn't decide where it was at.
Ke be ke sa kgone go tšea sephetho gore e be e le kae.
I could feel it and see the man before me.
Ke be ke kgona go ekwa gomme ke bona monna pele gaka.
I felt it pull around this way and it was coming from back.
Ka ekwa e goga go dikologa ka tsela e gomme e be e tla morago.
I looked at Brother Neville and these two sitting here, it wasn't them.
Ka lebelela ngwanešu Neville le ba babedi ba ba dutšego moo e be e se bona.
I said, the man is on the inside of that baptistry back there. And you know who it was? Brother Shepherd.
Kare. Monna o ka gare ga bokolobetso jo la morago kua gomme a letseba gore e be e le mang ngwanešu Shepherd.
Reason I couldn't recognize him is sat back there with his head bowed, praying.
Lebaka leo ke sego ka kgona go mo lemoga o be a dutse morago kua ka tlhogo ya gagwe e obamišitšwe a rapela.
He thought he was going to die, has thought that for the last few weeks.
O be a gopola gore o be a ya go hwa o gopotse seo dibeke di se kae tša go feta.
His wife told him, go get a new pair of shoes, and he said, I won't need them. I won't be here that long.
Mosadi wa gagwe o mmoditse gore a ye go hwetša para ye mtsha ya dieta gomme a re nka se dinyake nka se ke ka ba mo botelele.
And he met me the other day up there in the yard. Brother Woods is shouting and praising God.
Gomme o kopane le nna letšatši le lengwe ka godimo kua ka jarateng ya ngwanešu Wood a goela a tumiša Modimo.
Said, I'm eating bacon, eggs, tomatoes, anything you want.
Are ke ja kolobe mae ditamati eng kapa eng ke e nyakago.
And humbly giving up his seat, getting back in there out of the way and praying.
Gomme ka go kokobela a tlogela setulo sa gagwe a ya morago ka kua ka ntle ga tsela le go rapela.
See, you don't need a prayer card, you only need faith. See,
le a bona ga o nyake karata ya thapelo o nyaka fela a tumelo le a bona.
I didn't know whether he was healed or not. I just said, a man praying has got something wrong.
Bjale ke be ke sa tsebe ge ba o be a fodišitšwe goba ao ke nnore monna yo a rapelago o na le selo se sengwe se fošagetšego.
I think you call what it was, stomach trouble and praying back behind here.
Ke nagana bo bitšwa se e bego e le bothata bja teng gomme o rapela morago mo.
The Lord Jesus make you well.
Morena Jesu o go dira gore o fole.
Now that's all I could tell.
Bjale se ke ka moka ke kgonneng go se bolela.
The pull was that he was praying.
Gogedi ke gore o be a rapela.
I could see it, but what happens, I don't know.
Ke kgonne go e bona. Eupša gore go diregile eng ga ke tsebe le a bona.
But when you see it come back, everybody's aware. When it says, thus saith the Lord. See, that's not me speaking no more then. That's him.
eupcha ge le ka kwa le tla marago yo mongwe le yo mongwe o a lemoga ge le re go rialo morena le ya bona yo ga e sa le nna ke bolela gape nako eo ke yena.
But I always say, Jesus Christ has made you whole. That's exactly the truth.
Eupcha ka mehla kere Jesu Kriste o go dirile go phetega seo ke therešo tlwa.
He was wounded for our transgressions. With his stripes, we were healed.
O tlhabile ka baka la a rena magopo. Ka megoma ya gagwe re fodišitšwe. Le a bona, le a bona.
But when it comes, thus saith the Lord, and tells you what to do and what's going to happen, watch that. It'll be that way.
Gomme ge le etla, go rialo morena. Gomme la go botša gore, o dire eng le selo se ya go direga. Tlhokomela, seo, se tla ba ka tsela eo.
When I say Jesus Christ heals you, makes you whole, you believe it, because he's already said it. I'm just repeating what he said.
Eupša, ge ke re, Jesu Kriste o a go fodiša, gomme o go dira gore o felele, o a le dumela, ka baka la gore o šetše a le boletše, ke no bušeletša se a se boletšego.
In a vision is just repeating what he showed. You understand?
Gomme pono e no bušeletša se a se laeditšego, le a kwešiša.
Now, may we hurry up and get right into the Word, because I know that many of you are here, got long miles to travel tonight.
Jali, are tlhanele gomme reng thwi ka lentšung, ka baka la gore ke a tseba gore ba bantši ba lena le mo lena le dimaele tše telele go sepela bošego bjo.
I pray that God will bless you, help you, and protect you along the roads.
Ke a rapela gore Modimo o tla le šogofatša.
And now, I wish to turn tonight to St. Matthew, the 21st chapter, and verses 1 to 11 in St. Matthew.
Oh, may we look at our petal, Romachetra Mateo, Bushomju. Yamasumi pedite, Ditimanaia Pele of Fisha, Royal Summiti, Romachetra Mateo.
And now, if you don't have your Bible, are you going to jot down these scriptures? All right.
Gomme bjale, ge o sena le Bibele ya gago, goba o nyaka go ngwala mangwalo a fase, ka moka ga botse.
Now to you who never heard the message this morning, and you have a tape recorder.
Gomme bjale go lena ba o le sego la kwa molaetša mosongwe, gomme le na le segatiša tape.
We never solicit selling tapes. We never solicit selling anything.
Ga re nyake.
Sometimes in a big meeting, they'll announce they got some books back there.
Kadina go tse dingwe ka kopanong ye kholo ba tla bega gore bana le dipuku tse dingwe morago kuwa.
We don't make anything out of them. Brother Vale's a writer.
Re di rele ge e ka ba eng go tswa go tsona. Ngwana Shu Vale ke mongwadi.
The tapes, the man operates the tape business there will tell you. We don't make no tape money.
Di tape. Mna yo adira go khwebo ya di tape kwa o tla go botsa. Ga re di re tshelete ya di tape.
We don't take the tapes, it's the message.
Gare ga se di tape ke molaetsa.
And when a man gets on his mind that it's money, he ain't gonna make tapes no more. That's right.
He mna a khotsa ka mna ga no ngwa ga go gore ke tshelete. Ga e go dira tape gape. Yo ke terefu.
As asked about it, I think our tapes sell about under $5 or something, 3 to 5 or something like that.
Ke be ke botsiša ka yona. Ke a nagana ditape tša rena di rekišwa e ka ba ka fase ga ditolara tše tlhano goba selo se sengwe tharo go ya go tlhano goba selo se sengwe se bjalo.
What I say? 3 and 4 for them big long tapes.
O reng tharo le nne go tše kgolo tše telele ditape.
And a certain minister, I asked about one of his tapes, and it was $9.
Gomme modirori yo a itšego. Ke botšišitše ka ye tee ya ditape tša gagwe. Gomme e be e le ditolara tše senyane.
About 20 minutes or 30 of a message.
E ka ba metsotso e 20 goba 30 ya molaetša.
So I see that our brother Softman back there is not getting rich, any of them, on these tapes that they're putting out.
Ka fao, ke a bona gore ngwana Shi Softman morago kua ga a hume goba yo mongwe wa bona ka ditape tše ba di bea go ntle. Le a bona ba no dira go lekane go ya pele ka yona.
Can't ask them to make them for nothing because they have to buy the tapes and everything else.
Ka se khone go ba khopela go direla le fela. Ka ba ka la gore ba swanetse go reka di tape le se sengwe le se sengwe gape.
The machinery is very expensive. Cost about $10,000 to get set up to make those tapes to begin with.
Homme mochene o a tura kudu. O bitsa e ka ba dikete tse le some tsa di dollara go thoma gore o dire di tape tseng sa mathomo.
Now I understand soon I haven't announced it yet. But there's a tape hearing again.
Yale, ke a kushisha ka pela ke. E virile yale, e upja fa o gona le go kwa di tape gape.
Ever so often, the trustees, I have nothing to do with it at all. I don't even know at none of the meetings. It's another mere pro or con.
Aha ka e ka mehla re. Ba hlokomedi ba di chalet. Ga ke na le solo go dira le yona le gate. E bile ga ke ga se ka keke Eba ka go ete ya dikopano ga se go hola motho.
They turn in their bids, the trustees decide who is the next man to make tapes and they send him a letter. That's all I know about it.
Ba buša di tshishinyo tsa bona. Ba hlokomedi ba di chalete ba tsa sepetho sa gore monna yo a latela go ke mang yo a swanetse go dira di tape. Gomme ba mo romela lengwalo. Seo ke ka moka ke setse ba go ka yona.
They take care of that because I can't even dedicate babies, let alone take care of tapes. So, are baptized.
Ba hlokomela seo ka baka la gore ga ke gone le go noga fela masea ga ke sa bolela ka go hlokomela di tape ka fa go ba go kolobetse.
So I've got my mind set on this message. That's that third pull, and it's the one I must be loyal and reverent to.
Ka fa ke na le monagano wa ka o dutse godimo ga molaetsa. Wo ke khogedi ela ya boraro go mme ke yo motheo ke swanetse go botagalla le go fa tlhomphogolo.
Matthew 21:1-11, I said that so you could be watching for the or turning to the scriptures.
Matheo le some pedite ete go fihla go le some te ke boletse gore le ka gona go hlokomela go ba go phetla mangwalo.
And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives.
Gomme ge ba batamela gausi le Jerusalem, gomme ba etla Bethphage, go ya thabeng ya mehlwara.
Jesus sent two of his disciples and saying unto them,
Jesu a roma ba babedi ba barutiwa ba gagwe, gomme a re go bona,
go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her.
Yang ka motseng o le lebane gona go mme ka go tlologa letla go tsa pokolo e tlemile e na le pokolwana.
Loose them and bring them to me.
Le di tlemolle o mme le di tshe gona.
And if any man say aught unto you, you shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them.
Go mme ge motho yo mongwe a le botsiša letla re morena o a di hloka.
This was all done that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying,
Se ka moka se dirilwe gore go phethagatswe seo se boletswego ke mo profeta ge a re,
Tell ye the daughters of Zion, Behold, thy king cometh unto thee meek, setting upon an ass, and the colt, the foal of an ass.
Botjang barori ba Sione bonang khosi ya lena etla golena ile yo bonolo irutsi go di mo ga pokolo le pokolwana na mane ya pokolo.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Gomme ba rutiwa baya gomme ba dira ka motseso a ba laetse.
And they brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him thereon.
Gomme ba tlisa pokolo le pokolwana gomme ba bea diaparo tsa bona godimo ga tsona gomme ba mmea fao godimo.
And a very great multitude spread their garments in the way.
Gomme lešaba le legolo kudu la la diaparo tsa bona ka tseleng.
And others cut out branches from the trees and strew them in the way.
Gomme ba bangwe ba rema makabe go tswa mehlareng gomme ba ala ka tseleng.
And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David.
Gomme le shaba le lebego le ya pele le ba babego ba latela ba goelela bare Hosiana go mora wa Tafita.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
Hoshi go faditswe yo atla go ka lena la morena. Hosiana magodimong dimong dimong.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
Gomme ge a etla ka Jerusalem, ka moka toropong kgolo e a šišinyega, ba re ke mang yo?
And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee.
Gomme lešaba la re, yo ke Jesu moporofeta wa Nazareta wa Galilee.
Now if I would take a text from that for about 30 minutes before the prayer line begins,
Jale renka tsiya hlogo taba go tswa go leo. E ka ba go metsotso ye 30 pele line ya thapelo e thoma.
I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain?
Ke rata go tsiya ye go ba hlogo taba. Gore di ke eng go di mogatha.
Now, it had been a very weary, nervous day. And it's an unusual day.
Jale ibile la go lapisa, la go tshosa letšatši, gomme e be e le letšatši leo le sego la tlwaelega.
We find Jesus here coming up to Jerusalem, ready to attend the Passover.
Re hwetša Jesu mo a etla godimo Jerusalem, a loketše go tsenela Paseka.
And the Passover is where the Paschal lamb was killed and the blood was spread upon the mercy seat for the atonement for the people.
Gomme Paseka ke mo kwana ya Paseka e bego e bolawa. Gomme madi a be a alwa godimo ga setulo sa mogala go boelanya batho.
And he'd come up from Bethphage and had come to the top of the Mount of Olives.
Gomme go be a etswa godimo Bethphage. Gomme a tla ntlhoreng ya thaba ya mehlware.
Which looks down upon another little hill where Jerusalem was built.
Yo e ka metse go fase tlase go thaba ye nngwe e nyane fa o Jerusalem e be go e agilwe.
As he looked to know that this was his final visit.
Gomme re a lebelela. Gomme a tseba gore yo e be e le ketelo ya gagwe ya mafelelo.
This was the time that when he would be delivered into the hands of sinful man and they would kill him.
Ye e be e le nako ya ge a be a tla gafelwa ka diatleng tša banna ba go tlala sebe, gomme ba be ba tla mmolaya.
He'd die the horriblest death that was ever died by a mortal and be buried.
O be a tla hwa lehu le lešorošoro leo le kilego la hwiwa ke ba ba hwago, gomme a bolokwa.
He'd be betrayed by his own, some of them standing right with him.
O be a tla ekuwa ke ba gagwe mong. Ba bangwe ba bona ba emego thuile yena.
And him being God knew what was in their hearts and knew from the beginning who would betray him.
Gomme yena e le Modimo o be a tseba se se bego se le ka dipelong tša bona, gomme a tseba go tloga mathomong yo a bego a tla mo eka.
And know that man was with him who sat by his side and counted his money to him and so forth.
Gomme o be a tseba gore monna yo a bego a na le yena yo a bego a dula lehlakoreng la gagwe, gomme a bala ditšhelete ya gagwe go yena le go ya pele.
Know that man would betray.
O be a tseba gore monna yo o be a ya go mo eka.
And knew that a cruel Roman cross waited for him out there.
Gomme o be a tseba gore sefapano se sebe sa Baroma se be se mo letetše kua ntle.
He knew that his water and his body and the blood of his body would separate.
O be a tseba gore meetse a gagwe ka mmeleng wa gagwe le madi a mmele wa gagwe a be a tla arogana.
And the blood would drop off of his forehead, great big drops like perspiration.
Le gore madi ao a be a tla rotha go tloga phatleng ya gagwe, marotholodi a magolo jwalo ka mphufutso.
He knew all that was before him.
O be a tseba ka moka tše di bego di le pele ga gagwe.
And he stands upon the mountain looking over to Jerusalem.
Gomme o ema godimo ga thaba, a lebelela godimo ga Jerusalem.
The people of that day what they called that day a better religious class of people hated him.
Batho ba le tjaji leo lona seo ba be go ba bitsa le tjaji leo muhuta o mo kaone kaone wa batho ba burumedi ba be ba mo hloile.
The churches of that day hated him and denounced all that listened to him.
Dikereke tja le tjaji leo di be di mo hloile gomme di mo latotse le go latola ka moka ba ba be go ba mo thietsa.
And if they went and attended his campaigns, they were immediately excommunicated from the fellowship of the church.
Gomme ge ba ile go tsenela di-campaign tja gagwe ba be ba kgaolwa ka bjako go tswa kopanelong ya kereke.
No wonder the scripture said he came unto his own, and his own received him not. The ones who ought to have loved him, the ones who ought to have been for him, was his bitterest enemies.
Gomakatše ge lengwalo le rile, o tlile go ba gagwe mong, gomme ba gagwe mong ga se ba ke ba mo amogela. Ba ba tee bao ba bego ba swanetše go ba ba mo ratile, bao ba swanetšego go ba bile le yena, ebile a gagwe a bohlokohloko, manaba a bohlokohlokohloko.
And he had made up his little group out of a bunch of poor people, fishermen, tax gatherers, uneducated.
Gomme o be a dirile sehlopha sa gagwe se sennyane go tswa go sehlopha sa batho ba badidi, banna ba go thea dihlapi, bakgoboketši ba lekgetho, ba go se rutega.
The Bible said some of them was even ignorant, unlearned.
Bebele e boletše gore ba bangwe ba bona ba be ba sa tsebe selo, ba go se rutega.
Some could not even sign their name. He never went to the churches to get his people.
Ba bangwe ba bona ba be ba sa kgone le go no saena leina la bona ga se a ke a ya dikerekeng go hwetša batho ba gagwe.
And he never agreed with any of the church leaders.
Gomme yena ga se a ke a dumelela le yo mongwe wa baetapele ba dikereke.
And besides that, he followed the very trend of a prophet.
Gomme ntle le seo o latetše ona mokgwa wa moprofeta.
He condemned everything that they'd done, as the ones before him had.
O be a sola selo se sengwe le se sengwe se ba bego ba se dira, jwale ka ge ba ba bilego pele ga gagwe ba dirile.
Because they were a portion of the Word, and he was the Word in its fullness.
Ka baka la gore ba be ba le karolo ya lentšu, gomme o be a le lentšu ka botlalo bja lona.
But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be.
Eupša, bogareng bja yona ka moka, go gabola lebaka le lengwe le le lengwe, le moprofeta yo mongwe le yo mongwe yo a bilego gona goba a sa tlile go ba gona.
There's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message, and they'll follow it.
Fao go ya goba ba pelo ye itsego ya batho yeo e kgethetšwego pele go kwa molaetša oo, gomme ba tla o latela.
Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever.
Bao ba hlokomologa mašaba, ba hlokomologa tshosalatso ya yo a sa dumelego.
They have no argument with them.
Ga, ga bana le go ngangišana le bona.
They've got one thing to do, that's believe, and to get every bit of it they can.
Bana le selo se se tee go se dira, seo ke go dumela le go hwetša karolwana ye nngwe le ye nngwe ya ona ba ka kgonago.
Soak it in. Like Mary who sat at the feet of Jesus.
O noletša ka gare go swana le Maria yo a go dula maotong a Jesu.
And Martha was fixing his dinner. And Jesus said to her,
gomme Martha o be a lokišetša matena, gomme Jesu a re go yena.
But Martha, you are so concerned about the things of life.
Eupša, Martha, o tshwenyega kulu ka dilo tša bophelo.
But Mary has sought the better things. See? The things of eternal life.
Eupša, Maria o nyakile dilo tše kaone kaone, le a bona dilo tša bophelo bjo bo sa felego.
Now we find that many of the people that had understood.
Bjale, re a hwetša gore ba bantši ba batho ba ba ilego ba kwešiša.
They didn't have literature as we have today. They didn't have television or telephones or anything of that day.
Ba be ba sena le dingwana bjalo ka ge re na le tsona le hono. Ba be ba sena le television goba telephone goba eng kapa eng sa letšatši leo.
But it had been kindly breezed around that he was going to be at the Passover.
Eupja, babe bano kwa tshiana tikulukong gore o be a ya go ba gona paseke.
For many of the people, being spiritual minded, knew that he was that Passover lamb.
Ka gore ba bantši ba batho ka go ba le monagano wa semoya ba be ba tseba gore o be a le kwana yeo ya paseka.
Because he'd already told them the things that was going to happen.
Ka baka la gore o be a šetše a ba boditše dilo tše di bego di ya go direga.
And then, of course, knowing that he was to be there and loved him the way they did, they was waiting for him.
Gomme ka gona go le bjalo ka go tseba gore o be a ya go ba fao le go morata ka tsela yeo ba bego ba dira ba be ba moletetše.
There was a crowd that was probably pushing, shoving from one gate to the other.
Fao go be go le lešhaba leo go le go molaleng gore le be le gorometa le šutha go tloga goreng e tee go ya go ye nngwe.
Watching out in every way, for they knew that one of the hours he would appear. They were watching.
Ba hlokometse ntle ka tsela ye nngwe le ye nngwe ka gore ba be ba tseba gore ye tee ya diiri o be a tla tswelela ba be ba hlokometse.
Others were wondering what was the matter with these people running from gate to gate. What's the attraction?
Ba bangwe ba be ba makala gore molato e be e le eng ka batho ba ba kitimago go tloga goreng go ya goreng kgogedi ke eng.
And they would look this way and look that way to find out.
Gomme ba be ba lebelela ka tseleng ye le go lebelela ka tseleng yela go hwetša.
Look like they were looking for something under expectation of something going to happen.
Go be go bonala o kare ba be ba lebeletše selo se sengwe ka tlase ga tetelo ya selo se sengwe se ya go direga.
Oh, how I would like to change my text for a few minutes and say this, that that's what's the matter today.
Oh, ka fao ke nyaka go fetola hlogo taba ya ka metsotso e tseme kae gomme ke bolele se yeo ke ye e le go taba le gono.
The people who are looking for him coming is under great anticipation and expectation.
Batho ba ba mo lebeletšego gore a tle ba ka tlase ga tlhologelo e kgolo le tetelo.
We can feel it, the pressure.
Re kgona go ekwa kgatelelo.
And they're seeking, watching every move and every sign, comparing it with the scriptures.
Gomme ba nyaka ba hlokometse mosepelo o mongwe le o mongwe le leswao le lengwe le le lengwe ba be ba bapetša le mangwalo.
And when they seen all those things that was predicted of him, right up to the end, they know the end was nigh.
Gomme ge ba bone dilo tšeo ka moka tšeo di boletšwego pele ka yena thui godimo go fihla mafelelong ba tsebile gore bofelo bo le kgauswi.
They wanted to be there, so they watched.
Ba be ba nyaka go ba fao ka fao ba hlokomela.
Part of the crowds was following in the minority.
Karolo ya mašhaba e be e ema le yena ba ba sego nene.
Some was against him, most of them. 90% was against him.
Ba bangwe ba be ba le kgahlanong le yena bontšhintši jwa bona masomesenyane a peresente e be e le kgahlanong le yena.
And that's about the way it is today.
Gomme yeo ke ka tsela ye e nyakilego go ba ka yona lehono.
In the religious crowds, when it really come down to the Word and Christ, there's about 1% that would believe it.
Ka mašhabeng a bodumedi ge ka nnete go e tla fase go lentšo la Kereste fa go felela e ka ba peresente ye tee e tlago go le dumela.
The other part wouldn't pay attention to it, no matter what was done.
Karolo ye nngwe e ka se bea šedi ye e itšego go lona go sa kgathalege gore go dirilwe eng.
They'd pass off some kind of a joke or throw a slam about it.
Ba tla lahlela mohuta o itšego wa metlae goba fošetša dikwero ka lona.
Just about the same.
Go no swana.
Things don't change very much. History just repeats itself around.
Nako dilo ga di fetoge kudu. History e poeletša ka boyona go dikologa.
Well, we find that drawed a nervous tension. It had to. It must do it.
Go lokile. Re hwetša seo se go ganganyego ya megala tšhika. E swanetše. E swanetše go dira seo.
They were waiting. They were wondering what he would do when he got there.
Ba be ba letile. Ba be mamakala seo a bego a tla se dira ge a fihla fao.
They wanted to be there to get anything that he done. They wanted it.
Ba be ba nyaka go ba fa go hwetsa eng ka pa eng a be go aka sidira. Ba be ba se nyaka.
They wanted to see it. They believed him.
Ba be ba nyaka go se bona. Ba be ba modumela.
Others had heard he was coming, and they went up there to make fun of him.
Ba ba nwe ba be ba kwele gore o be a etla. Go mme ba ile go dimukua go dira metla e ka ena.
So after all the nervous anticipation, very unusual day, very unusual time.
Ka fao, ka morago ga tlhologelo ya go tshosa letsatsi le e sego la mehlengkuru, nako ye e sego ya mehlengkuru.
Church is asleep. The people's nerve was on edge. There were so many people there. Then it happened.
Dikereke di robetse, megala tshika ya batho e me mantsoro. Fa go be go le batho ba bantsi, gomme ka gona ya direga.
On top of Mount Olive, come a little white donkey. Coming, walking down the hill.
Ka godimo ga thaba ya mehlware, go tla ye nnyane, ye tshweu pokolo, e atla, e sepela go theoga thaba.
With a group of people, fanatically screaming, pulling off palms, leaves off the trees.
Le sehlopha sa batho ba go eletsa ka lešumato, ba motlula matlakala a mopalema go tloga mehlareng.
Throwing their clothes in the road, screaming, Hosanna to the Son of David that comes in the name of the Lord.
Ba lahlela diaparo tsa bona ka tseleng, ba go elela, Hosanna go morwa wa Tafita.
This little mule, his rider was none other than God's anointed Messiah of the hour.
And
God then, what was he doing? What is that attraction up there on the hill? It's God making history and God fulfilling prophecy. And that always causes an attraction. It brings all the critics up, the vultures of this morning's message, and the eagles also. See?
Sitisha ba so solati ka moka go dimo manong cha malaetsa o mosongwe gape le dintsho le ya bona.
They come together to find out what's going on.
Ba tla mmogo go hwetsa gore go direga eng.
Some coming for curiosity, some coming to find fault, others coming to criticize.
Ba bangwe ba tlela go fishegelwa, ba bangwe ba tlela go hwetsa diphoso, ba bangwe ba tlela go sosolatsa.
There's all kinds gathered, as we said this morning, believers, make-believers, and unbelievers.
What's
on the mountain? Prophecy is being fulfilled. Now, we'll see what takes place. Now, in the book of Zechariah, in the 9th
chapter and the 9th verse.
Zechariah, one of the prophets, spoke in the spirit saying this.
Zechariah, yumte wa ba prophet, obuletse ka moyeng, abulela si.
Rejoice greatly, O daughters of Zion.
Salalang gaol, o barodi wa Sion.
Shout, O daughters of Jerusalem.
Welelang, O barodi ba Jerusalem.
Behold, thy king cometh unto thee. He is just, having salvation.
Bonang, khoshi yalena etla go lena. Ke moluki, o na le pholoso.
Lowly, and riding upon an ass, upon the foal, a colt the foal of an ass.
Yo bonolo. Gomme o nametse godimo ga pokolo, godimo ga pokolwana, pokolwana ya namane ya pokolo.
Now, what was the matter with those scribes?
Bjale, bothata e be e leng ka bale ba mangwalo.
What was the matter with those priests?
molato ebe eleng ka ba priesta bale.
What was the matter with those religious people?
Molato ebe ele eng ka ba le ba badumedi.
This was wrote 487 years before it happened by a vindicated prophet.
Se se be sengwa dilo e mengwaga e magolonne le masome se swa ishupa pele se direga ka mo profeta yo a hlatsotswego.
It was already put into writings and called the Bible, the scrolls of the Old Testament.
Ibile se beilwe ka dingwalong go mme se bitswa Bible, di scrollo tsa testamente ye tala.
Why couldn't they see that that's prophecy being fulfilled?
Ka baka la eng ba be ba sa kgone go bona gore se profeto seo se be se phethagatswa.
The same reason they can't see it today.
Le baka le le sonago ka ba kgone go se bona le hono.
They took the word of God and made it of none effect to the people by teaching for traditions, for doctrine, the traditions of man.
Ba tshere lentjo la modimo ba le dira la go hloka khuetso go batho ka go ruta ditso thuto ya ditso tsa monna.
And if scribes, preachers, ministers, spiritual men so called, anointed ones, would only read the Bible, they wouldn't be wondering what's taking place. They would know what it is.
He wa lengwalo, bareri, ba diredi, monna wa semoya, yo a bitswa go bjalo, bao ba tloditswe, ba tla bala Bible fela, bao ba be ba ka se makale ka se se diregago, ba be ba tla tseba gore ke eng.
God fulfilling his word.
Modimo o phethagatša lentšu la gagwe.
History was being made. Prophecy was being fulfilled.
History ibe idiro. Se profeto sebe se phethagatšwa.
Salvation to the world was arriving.
Phološo le fasing ibe ifihla.
The great day that all the prophets had looked forward to.
Le tšatši le legolo leo ba profeta ka moka ba bego ba le lebeletše pele go lona.
All that was in the grave was waiting for that day.
Ka moka ba ba bego ba le ka lebitleng ba be ba letetše le tšatši le.
Think of it.
Nna. Nagana ka yona.
All that had died, all the righteous of the blood of the martyrs and the prophets.
Ka moka ba ba bego ba hwile. Ka moka go loka ga madi a ba hwela tumelo le ba profeta.
But you just screamed out, Jerusalem, oh Jerusalem.
Bao, abego asatwago hwelela ntle. Jerusalem, oh Jerusalem.
You the stone of a prophet that ascend to you and kill the righteous.
Wena yo a gatlilego mo profeta yo mongwe le yo mongwe yo ke go rometsego yena ka maswika le go bolaya ba luki.
How often I have hovered you as a hen that would have brood, but you would not. But now your hours come.
Ke ga kae ke be go ke go alamela jalo ka setholo ge se be se dira go mantsu yana a sona e upya ga se wa nyaka e upya jale e ri ya ga go itlile.
Everything that was in the grave, Abraham, Isaac, Jacob, all the prophets were waiting for this hour.
Selo se sengwe le se sengwe se se go sele ka lebitleng. Abraham, Isaac, Jacob, le ka moka ba profeta, ba be ba letetse irie.
And the church was blind to it.
Go me kereke e bo fofetse go yona.
Who is this? Cause all this noise.
Ke manyo a hlola go ka moka le shatale.
Who is that fellow that said one time, is not that the carpenter's son over here?
Moisa yo ke ma na go yeng we ba rile a ga se morwa wa mmetli yo la go di mumu.
We know him.
Re a motseba.
Where did he get this wisdom?
O tshere ka e bo hlali bjo.
Why we don't seem connected with any of our schools?
Ka ba ka la e. Re mmone a go kagane le se sengwe sa dikolo tsa rena.
We don't know any books he ever learned from.
Re tsebe dipuku tse di itse go akile go a ithuta go tswa go tsona.
Who is it?
Ke e.
He was the answer of the prophet's prophecy.
Ube ale karabo ya se profeto sa mo profeta.
Here he comes, riding upon the foal of an ass. What an attraction!
Sho oatla, o nametse pokolwana ya pokolo, a gogedi.
God was fulfilling his promised word, the hour that had been waiting since 4,000 years.
Modimo o be a phethagatswa lentšu la gagwe, le le tshepišitšwego. Iri ye e bego e litile lebaka la magolonne a mengwaga.
And Genesis, the third chapter and the 15th verse, God had made the prediction.
Ka go genetsi. Ya bararo tema go me ya le somehlano temana. Modimo o dirile go bolella pele.
The seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel.
Eu ya masadi etla pia tla serpent e hlo. Eu pia hlo go ya gawe etla pia tla serethe sa gago.
That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming.
Se profeto se o teo ga go gabola Bible. Se be se bolela pele ka monna yo a etla.
Here, just recently, there was a prophet who stood up among them that was vindicated the prophet, Zechariah, and he said that.
Gomme mo e se go gale fela fa go be go le mo profeta yo a emetse go godimo magareng ga bona. Yo ibe o ele mo profeta yo a hlatsotse Zechariah gomme o boletse gore
you daughters of Jerusalem and you daughters of Zion rejoice, shout, scream out.
Lena ba rodi ba Jerusalem, lena ba rodi ba Sion, hlalalang, go elelang, go eletsang.
For your king comes to you meek and lowly and humble, riding upon the foal of an ass.
Ka ba ka la gore Khosi ya lena e tla go lena ke yo boleta le yo bonolo le yo wa go kokobela o na metse go dimo ga pokolona ya pokolo.
And here those people that read that scripture day by day watched him come riding in and cried, who is this?
Gomme mo batho bao ba balago lengwalo leo letšatši ka letšatši ba mmogetse a e tla a nametse go tsena gomme ba go elela ke mang yo.
God fulfilling his word to the people that should have known what it was, but they didn't know it.
Modimo a phethagatsa lentso la gagwe go batho bao ba bego ba swanetse go ba ba tsebile gore lebelele eng eupša ga se ba ke ba letseba.
When God fulfills his word, it always causes an attraction. Always does.
Ge modimo a phethagatsa lentso la gagwe ka mehla hlola gogedi ka mehla le a dira.
Causes an attraction. For it is the unusual.
Lehlola gogedi ka gore ke le le sego la tloelega.
So unusual when he fulfills his word to the modern trend of the day.
Ga se wa tloelega ge a phethagatsa lentso la gagwe go motlwae wa sebjalebjale wa letšatši.
Cause the modern trend of the day don't believe in it. They have their own way.
Ka baka la gore motlwae wa sebjalebjale wa letšatši ga o le dumele ba na le tsela ya bona beng.
Now we see and let us go back in the scriptures and take some other unusual events just for a few more minutes. When God fulfilled his prophecy,
jale re a bona jale a reng morago ka mangwalong gomme re tšeng tše dingwe tša ditiragalo tšeo di sego tša tlwaelega metsotso e seme kae fela ge modimo a be a phethagatša seporofeto sa gagwe.
God says anything, he's going to do it.
Ge modimo a bolela eng kapa eng o ya go se dira.
All heavens and earth will pass away, but that word can never pass away.
Ka moka a magodimo le lefase di tla feta eupša lentšo le la ka se tsoge la gona go feta.
So it usually causes a scene, an unusual scene.
Ka fao ka mehla lehlola lefelo la tiragalo lefelo la tiragalo le le sego la tlwaelega.
Notice how ridiculous that the word of God to a people who's supposed to believe it and yet it's so unusual they cried, well, what's this?
Ela ntlhoko ka fao lentšo la modimo le nyefolegago go batho bao ba bego ba swanetše go le dumela eupša gomme go le bjalo lona ga le tlwaelege mo e lego gore ba e go elela.
Where'd you get that stuff? Who is this? What is this?
Go lokile ke eng seo o hweditše kae selo seo ke mang yo ke eng se?
When they ought to have been screaming, Hosanna to the king that cometh in the name of the Lord.
Ge ba be ba swanetše go be ba go elela Hosanna go kgoši ye e tlago leineng la Morena.
But there's just a little group doing that. Just a little group.
Eupša fao go be go no ba sehlopha se sennyane se dira seo sehlopha se sennyane fela.
Of 4,000 years of prophecy, for the greatest thing that could ever happen to the nation.
Go se porofeto sa mengwaga ye diketeng. Ya selo se segologolo se se bego se ka gona go diregela setšhaba.
For all the hope of the dead rested upon it.
Ka gore ka moka kholofelo ya bafu e be e khutshitse godimo ga sona.
All the future laid in it.
Bokamoso ka moka bo be bo robetse godimo ga sona.
And the religious people that claimed they believe it were screaming out, who is it?
Gomme batho ba bodumedi bao ba bego ba tleleima gore ba sedumela ba be ba goelela ke eng.
What's this attraction? Something unusual. About the same. Just don't change. Unusual.
Gomme kgogedi ye ke eng. Selo se sengwe seo se sego sa tlwaelega. E ka ba go swana. Seno se fetoge. Bjalo sa go se tlwaelege.
Let's see some of the unusual things that I just said.
A re boneng tse dingwe tsa dilo tsa go se tlwaelege. Bjalo ka ge ke sa tswa go bolela.
What was the attraction just before judgment struck the world and destroyed it by water?
Gogedi e be e leng fela pele ka tlholo e ratha lefase gomme e lefediša ka metse.
An old man, around 120 years old, building a boat when there was no water to float it in.
Mogalabi, tikologong ya bolegolo masomepedi a mengwaga ka bogale, a aga sekepe fao go be go se metse a se tlago go phaphamala ka go ona.
Up there for years, standing in the door, building away on the interior, on the inside, and pitching it, inside and out.
Godimo kua mengwaga, a eme ka mojako, a aga bo ka gare, a emanega, ka gare le ka ntle.
Say the world's going to be swallowed up with water. The great scientific age.
Gomme a re, lefase le ya go metšwa ke metse. Lebaka le legolo la science.
What is that pounding up on the hill up there?
Ke eng se se kokotelago godimo ga thaba kua?
Why is an old man by the name of Noah? And he's up there, the old fanatic.
Ka baka la eng, ke mogalabi wa leina la Noah. Gomme o godimo kua, lehlanya la go tsofala.
The old man stood in the sun too long. His sunstroke.
Mogalabi o eme ka letšatši botelele. O dikološwa ke letšatši.
He's out of his mind. And he's building what he calls an ark. And saying waters is coming from up there where there is no water. And it's going to float all the people out.
O tšwele monaganong wa gagwe. Gomme o aga se a se bitšago areka. Gomme o re metse a ya go tla go tšwa godimo kua mo go sego metse. Gomme a ya go phaphamatša batho ka moka go dikologa.
And everybody that don't hear his message, and everybody that won't come into that ark is going to be drowned.
Gomme yo mongwe le yo mongwe yo a sa kwego molaetša wa gagwe. Le yo mongwe le yo mongwe yo a sa kego a tla ka go areka yela. O ya go nwelela.
Did you ever hear such a thing? It was an unusual attraction.
A lekile la kwa selo se se bjalo. E be e le kgogedi ya go se tlwaelega.
I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed.
E leletša ge batho ba be ba nyaka go hirimana ka disego ba be ba e ya godimo gomme ba ema pele ga mojako wa areka gomme ba sega.
Why, you said it was going to rain 100 years ago.
Ka baka la eng o boletše mengwaga ye legolo ya go feta gore e be e ya gona.
Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain.
Golo o mpoditše gore o go kwele godimo mo o bolela gore e be e ya gona.
And you're still beating around on this old piece of wood up here.
Gomme o sa itia go dikologa godimo ga seripa se sa go tsofala sa kota godimo mo.
Why don't you get next to yourself?
O reng o sa tle kgauswi le bo wena.
But it was God getting ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that his prophet had made.
Eupša e be e le Modimo a lokela go tiišetša tshepišo le go phethagatša seporofeta se moporofeta wa gagwe a se dirilego.
Very unusual. God fulfilling his promise to Noah while others was laughing.
Sao se tlwaelege kudu. Modimo a phethagatša tshepišo ya gagwe go Noah. Mola ba bangwe ba be ba sega.
God was also getting ready to make history. To show to others even to this day that he keeps his word.
Modimo gape o be a lokela go dira history. Go laetša ba bangwe le go letšatši le. Gore o boloka lentšu la gagwe.
No invisible, he still keeps his word.
Go bonala e sa gonagale, go mme e sa kwagale, o sa boloka lentjo la gagwe.
He was making an example out of that old man pounding on that ark for these people here in America tonight and all over the world.
O be a dira mohlala go tswa go mogalabie yola a bego a kokotela a re ka yela go batho ba ka mo America bosegong yo le mo gotlhe lefaseng.
No matter what science says, what they say, this, that, or the other, he still keeps his word. He was making history.
Go kgathale gore science e reng seo ba se bolelago se seo goba se sengwe o sa boloka lentso la gagwe o be a dira history.
What was the attraction one day? An unusual thing happened back in the wilderness. And it was a bush that was on fire.
Hogedi ibe ele engle tjajileleng. Selo se 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 go sa tloelega se diregile morago ka leshokeng. Gomme ibe ele sethogwa se se bego situka.
And a runaway prophet was standing down in the wilderness.
Gomme mo profeta yo a bego a tsha. O be a emetla se ka leshokeng.
He never heard no voice. Never heard no sound, but he looked and seen an unusual thing up on top of the mountain. And God was trying to attract his attention. Same is it today. God was getting ready to fulfill his word by his prophet Abraham. Your seeds, your sojourn 400 years in a strange land, I'll bring them out with a mighty hand. And he was preparing a man for the job, as he was preparing an ark for a safety place for all who would believe.
Gomme o be a lokisetsa monna mošome ge a be a lokisa a reka go ba lefelo la polokego la ka moka bao ba bego ba tla dumela.
God put this bush on fire, and this sheep herder Moses said, I will just turn aside to see what this strange thing means.
Mudimo o beile setlhogo se gore se duge. Gomme modisi wa dingwe moshe a re ke tla no rotogela ka thuko ye go bona gore selo se sa go setsibe se ra gore goreng.
And when he got Moses up to the bush, he spoke to him.
Gomme ge a fihlisitse moshe godimo go ya setlhogoeng a bolela le yena.
What was the attraction later in the pilot's hall when this sheep herder threw down a stick and it turned into a serpent? God fulfilling his promise to Moses.
Hogedi ibe eleng morago ka holong ya Pilato. Ge modisha o wa dinku a lahlela lepara fase go mme le fetoga serpent. Modimo a phethagatsa tshepišo ya gagwe go moshe.
What was the attraction at the Dead Sea when Pharaoh's horses was all astonished?
Hogedi ibe ele eng le watleng la go hwa. Ge di pere tsa farao ka moka di be di makage.
When they seen a wind come down from the heavens and part the Red Sea from right to left.
Ge di bona phefo e tla fase go tswa magodimong. Go mme e aroganya le watle le le hubidi go tloga go la go ja go ya go la ngela.
And a poor bunch of slaves walking in the duty of God walk across that on dry land.
Gomme setlhopha sa go tshokiša sa magoba se se bego se sepela ka mošomong wa Modimo se sepela go tshela godimo ga naga ye omilego.
What was it? God keeping his word.
E be e le eng? Modimo a boloka lentso la gagwe.
The deadness moved away. A living people went across.
Go hwa go tloga. Batho ba go phela ba ya go tshela.
And a spiritually dead people tried to impersonate it and drowned it.
Gomme batho ba ba hwilego semoyeng ba leka go ekiša. Gomme ba nwelela.
God fulfilling prophecy and making history.
Modimo a phethagatša seprofeta. Gomme a dira history.
That was attraction at the Dead Sea.
Yo, ebe ele khogedi le watleng la go hwa.
What was the attraction the second day after that? At Mount Sinai.
Khogedi ebe ele eng letjatji la bobedi ka morago ga seo, thabeng ya Sinai.
When all the people was commanded not to come at their wives.
Ge batho ka mokwa ba laelwa gore ba seke batla go basadi ba bona.
When they asked to wash their clothes and sanctify themselves and gather around the mountain.
Ge ba ile ba gopelwa go hlatswa diaparo tsa bona le go itlhekisa ka bo bona le go kgobokana go dikologa thaba.
Where a man by the name of Moses had said he met God in a pillar of fire.
Mo monna wa leina la Moshe a boletsego gore o kopane le Modimo ka pilareng ya mollo.
And God had said to Moses, I'm going to come down amongst the people.
Gomme Modimo o be a rile go Moshe, nna ke ya go tla fase magareng ga batho.
I'm going to confirm that what I told you and who I am, I'm going to show them that I am that God.
Na ke go utisha tsa seo ke go buditsego le gore ke nna mang. Na ke go balaetsa gore ke nna Modimo.
That was attraction. God fulfilling his word.
Yo ebe ele kgogedi. Modimo a phethagatsa lentso la gagwe.
What was the attraction one day in history? Where a nation had forgot God.
Khogedi ibe ele eng letjatjing le lengwe ka history. False chawa sesebego selebetse Modimo.
Where the people had become formal and indifferent.
Mo batho ba bego ba le ba go itlopa le go sefapane.
Where the priests had all went with the modern trend.
Ao ba priesta ka moka ba bego ba ile le motlae wa sebjale bjale.
The prophets prophesied according to the will of the priest.
Ba profeta go ya ka thato ya ba priesta.
In that day, as usual, they had one man that they thought was a fanatic.
Gomme ka letjatjing leo, jale ka mehleng, ba be ba na le monna yo motee yo ba bego ba gopola gore e be e le lehlanya.
He talked about women wearing paint and everything, and he was a kind of odd sort of a guy.
O be ka bolela ka basadi ba ba tlotsego dipente le se sengwe le se sengwe. Gomme e be e le mohuta wa moiswa wa go se kwešišega.
And this old fellow had come down and said to the king, not even dues go to call, come until I call for it.
Gomme mothaka yo wa go tsofala o tlile tlase. Gomme a re go kgoši, le ge e le phoka, e ka se ye ya go bitša, go tla go fihla ke e bitša.
And we find out then that he had hid himself and run away from it. And he hid out in the wilderness somewhere.
Gomme re a e hwetša nako yeo gore o ile a ikuta ka se yena gomme a tšhaba go tloga go yena gomme a ikuta ntle ka lešokeng felotsoko.
The company thought that maybe he had starved to death or perished.
Gomme company ile ya gopola gore o bolailwe ke tlala go ya lehung goba go hwa.
But he had been fed pretty well. Water too.
Eupša o be a fepša gabotse a fiwa le meetse gape.
And here he was, come down, and said, do you see that I have thus saith the Lord?
Gomme šo o be a le mo, o tla se fase gomme a re, a le a bona gore ke na le go rialo morena.
Now, if you're not convinced yet, let's go up to the top of the mountain and prove who's God.
Jale, ge le se la kgodišega le bjale, a re yeng godimo ntlhoreng ya thaba. Gomme le kgontšiše gore Modimo ke mang.
For he had another vision from the Lord.
Ka gore o be a na le pono ye nngwe gape go tswa go morena.
He said, choose you a altar and make it, and choose ox and slay him.
A re, kgethang lena, a le tara, gomme le dire, gomme le kgethe pholo gomme le di hlabe.
I'll make an altar of the Lord, and also I will put ox on mine.
Ke tla dira a le tara ya morena, gomme le nna ke tla beya pholo godimo ga yaka.
We'll both make a sacrifice and let the God that's God answer.
Rena mmogo re tla dira sehlabelo, gomme anke Modimo yo e lego Modimo a arabe.
He had by no means done that if the Lord hadn't told him. He said so later.
O be a le ka mokgwa ofe a ka se dire seo ge morena a be a se a mmotša, o boletse bjalo ka morago.
I've done this at all this at your command, Lord.
Ke dirile se ka moka se ka taelo ya gago morena.
But what's the attraction?
Eupša kgogedi ke eng?
It's got 400 priests standing on the hill. And the king up there in his chariot with all of his armors and guards standing around.
Gona le ba priesta ba magolonne ba eme godimo ga thaba. Le khoshi godimo kwa ka koloeng ya gagwe. Le ka moka di tlhabane tsa gagwe le ba shireletse ba gagwe ba eme go modikologa.
And this old woolly fuzzy face looking man, bald head and hairs hanging down over his face.
Gomme yo wa go tsofala, wa sa boya. Sa go lebelega mahlafarara sefahlego. Monna wa hlogo ya lefatla le moriri o lepeletse fase godimo ga sefahlego sa gagwe.
Piece of sheepskin draped around him, hairs all over his body, standing up there with a stick in his hand, a crucifix in the other hand.
Siripa sa mo khopa wa ngu sarara ditjwe go modikolo le moriri o mo gohle melengwa ga o be a eme go dimukua ka lepara ka seatleng sa gagwe le sedibelo sa oli ka seatleng sa gagwe.
I just said 3 years and a half before that, not even dew will fall till I call from it, for it.
Yo a ile go are mengwaga ye meraro le siripa pele ga fao.
Taking the place of God with such things as halos and shadows and all they talk about.
A tsiya le ga tola modimo le dilo ka moka ba boletsego ka mahlasedi le mirite le ka moka ba boletsego ka tsone.
And here that old fanatic standing up there on the hill bringing all these people up there.
O mme mo le sanyale la go tsofala le emikwe go dimo ga thabakua. Gomme o tliša ka moka batho ba godimo kua.
What was that attraction?
Kgogedi yela e be e le eng?
It was God. Amen. Fixing to vindicate his prophet to be right. It was God fulfilling prophecy.
E be e le modimo a lokišetša go hlatsela moprofeta wa gagwe gore o a rereša. E be e le modimo a phethagatša seprofeta.
God also making history. Fulfilling the word.
Modimo gape a dira history. A phethagatša lentšu.
A few hundred years after that, there was a man anointed with that same spirit.
Magolo a se makae a mengwaga ka morago ga fao. Fao go be go le monna yo a tloditšwego ka moya wo o swanago.
And he come out of the wilderness. Not connected with any organizations, though his daddy was an organization man. A priest of an order.
Gomme o ile a tswa ka lešokeng a sa kgokagana le yo a itsego wa megatlho le ge tatagwe e be e le monna wa mogatlho moporista wa tshepišo.
But he come out of the wilderness dressed with a sheepskin around him.
Eupša o tswa lešokeng a apere mokgopha wa nkugo mo dikologa.
Hair all over his face, instead of being gray, it was black.
Moriri ka moka sefahlegong sa gagwe go na le gore e be wo mopududu e be e le wo moso.
What was this man's attraction that attracted all Jerusalem and Judea?
Khogedi ya monna yo ibe eleng yo ya go goga Jerusalem ka moka le tutie.
Some of them going out said there's a wild man down there. He's trying to drown the people in water. Who ever heard of such a thing as that?
Baba ngwe ba bona ba e ya ka ntle go mme bare. Fa go na le monna wa lebelete tla sikuwa. O le ka go noletsa batho ka metseng. Ke mangyo a kile go a kwa selo se se jwalo ka seng.
Others were curious and saying this must be the Messiah.
Ba bangwe ba be ba fisherelo go mme ba re yo e sonetse go ba ele Messiah.
One of them said it could be one of the prophets.
Yo mote wa bona urile e ka gona go ba yo mongwe wa ba profeta.
They didn't know what to think, but what was it?
Ba be ba sa tsebe gore ba kana gana eng e upya e be ele eng.
It was God fulfilling Isaiah 40.
Ibe ile modimo a phethagatša Jesaya 40.
Where he said, behold, what he would do in the last days. How he would send his servant. What he would do.
Mo arilego. Bona. Se abego atla sidira ka matšatšing a mafelelo. Ka fao abego atla romela mohlanka wa gagwe le seo abego atla sidira.
Then we find a few weeks after that, that man being so positive of his message, till he said,
ka gona re a hwetša. Dibeke di se kae ka morago ga fao. Monna yola o be a na le kgonthe ka molaetša wa gagwe go fihla a rile.
There's one standing in among you whose shoes I'm not worthy to bear.
Fao go na le yo motee a emego magareng ga lena yo ke senago maswanedi a go rwala seeta sa gagwe.
He will baptize you with the Holy Ghost and fire as I baptize you with water.
O tla le kolobetša ka moya wo mokgethwa le mollo bjale ka ge ke le kolobeditše ka metse.
One day an ordinary young man, about 30 years old, walked down and was baptized.
Le tšatši le lengwe monna wa mehleng, monna yo moswa, a ka ba go masometharo a mengwaga ka bogale, a sepelela tlase gomme a kolobetšwa.
And when this man come, there was such an attraction by the prophet.
Gomme ge monna yo a etla, fa go be go le kgogedi ka mporofeta.
The prophet acted strange that day.
Moprofeta a dira ka mogwa wa go se tlwaelego letšatši leo.
The congregation couldn't help from watching the action of that prophet when he was debating with the priest across the river.
Phuthego ga se a thuša go tloga go bogeleng tiro ya moprofeta yo, ge a sa ngangišana le baprista ka moswanoka.
They said, God built this altar. God told us to do this.
Ba re, Modimo o agile altara ye, Modimo o re boditše go dira se.
Moses is the prophet. We believe Moses. The sacrifice will never be done away with.
Moshe ke mo profeta. Re dumela Moshe. Se hlabelo se ka seke sabe sa tlogelo.
I can hear John answer back. Said, have not you read in the scripture what Daniel the prophet said?
Ke khona go kwa Johane a araba morago a re. A ga se labala ka lengwalong se Daniel mo profeta a se boletšego.
The daily sacrifice will be done away with.
Se hlabelo sa ka mehla se tla tlogelo.
That hour has arrived.
Gomme irieo e fihlile.
Have not you read what Isaiah said in the 40th chapter?
A gala bala se Jesaya a se boletšego ka go ya masome a manetema.
The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
Lentšu la yo a go eletšago ka lešokeng, lokišang tsela ya Morena.
There's two prophecies for me.
Fa go na le diprofeto tše pedi tšaka.
And another thing, did not you recognize our prophet 400 years ago, Malachi?
Gomme selo se sengwe gape. A ga se la lemoga moprofeta wa rena mengwaga ye magolo nne ya go feta, Malachi.
When he spoke in the third chapter, he said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way.
Ge a boletše ka go ya boraro tema gomme a re, bonang, ke roma motseta wa ka ka pele ga sefatlhego sa ka, go lokiša tsela.
Don't you know this fulfills prophecy? Prophecy was being fulfilled.
A ga le tsebe gore se se phethagatša seprofeta. Seprofeta se be se phethagatša.
And about that time, the prophet turned and said, behold, there comes the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Gomme e ka ba ka yona nako yeo moprofeta a retologa gomme a re, bonang fale. Go tla kwana ya Modimo ye e tšeago go tloša sebe sa lefase.
Now what's the attraction?
Jale kgogedi ke eng?
It's changed from the prophet to his prophecy.
Se fetoga go tloga go moprofeta go ya go seprofeto sa gagwe.
Now notice what comes to pass.
Jale hlokomelang se se tlago go phethagala.
Here comes an ordinary man, known of no one, a carpenter's son. Come walking out in the water. When John the great prophet said, I have need to be baptized with thee. Why comest thou to me?
Fa go tla monna wa mehleng. Yo a sa tsebego ke motho. Morwa wa mmetle. O tla a sepela go tswa ka metseng. Ge Johane mo profeta yo mogolo a rile. Ke nyaka go kolobetswa ko wena. Ka baka la eng? Wena o etla go nna.
He said, suffer that to be so. But as a prophet and the word, it behooves us to fulfill all righteousness.
O rile. Le sa seo sebe bjalo. E upya. Jalo ka mo profeta le lentšu go are swanela go phethagatša toko ka moka.
So he understood the sacrifice had to be washed before presented and he baptized him.
Ka fao a kwešiša gore sehlabelo se tshwanetše go hlatswiwa pele se neelwa gomme a mo kolobetše.
Now there's another attraction takes place when he went up out of the water.
Bjale fao go na le kgogedi ye nngwe ye e diregago ge a e tšwa ka metseng.
This prophet who had been so loyal to declare his age and the time.
Mo profeta yo yo abego a botegela go bega le baka la gagwe la nako.
He looked up and he saw the heavens open.
O ile a lebelela godimo gomme a bona magodimo a bulega.
He saw the spirit of God like a dove descending upon him.
A bona moya wa Modimo bjalo ka leba o theogela godimo ga gagwe.
And a voice saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased.
Gomme lentšu le la re, yo ke morwa morato wa ka, yo ke kgatlhwago ke
God was vindicating a prophet's message, what was attracting the attention at the Jordan.
Modimo o be a hlatsela malaetsa wa mo prophet wo o be o goga sheri ka Jordan.
A brother sang a while ago, he was supposed to sing. On the hills far away stood an old rugged cross.
Wale shu o petjela ba ka la go feta go ba o be a tsonetse go opela go di mo ga di thaba go le go tloga go eme se fapano sa magwao.
What's the attraction on Mount Calvary?
Go re di keng thabeng ya Calvary?
When we see the religious world had condemned him and the Roman government had sentenced him to death.
Ge re bona lefase la bodumedi le mo ahlotse gomme mmušo wa Roma o mo ahloletše lehu.
And here he was, hanging between two malefactors, starving for a drink, blood running out of his body.
Gomme mo o be a lekeletše magareng ka disenyi tše pedi a nyorotše sa gona madi a kitima go tšwa mmeleng wa gagwe.
There he hangs, crying, "My God! My God, why has thou forsaken me?"
Shule olekeletše, wal, modimo wa ka, modimo wa ka, o ntlogeletše eng?
And the religious people standing there looking at it.
Gomme batho ba bodumedi ba be ba eme fale ba mo lebeletše.
Little did they know that the prophecy of the Old Testament was being met right there at Calvary that time.
Bunyane ba be ba tseba gore se profeto sa testamente ye tala se be se gahlanetšwa Calvary ka nako yeo.
David himself wrote, "I fell into the spirit like all prophets." He acted like it was him.
Tafita ka wena o ngwadile, o dirile, o wetše ka moyeng bjalo ka ba profeta ka moka, o ile a dira mo, o ka rego e be e le yena.
David cried in the 22nd Psalm, my God, why hast thou forsaken me?
Tafita o llile, ka go ya masome pedi pedi pisalong. Modimo wa ka, o ntlogeletše eng?
All my bones, they stare at me.
Ka moka marapo a ka a ntebeletše.
They pierce my hands and my feet.
Ba thubutše diatla tša ka le maoto a ka.
David speaking like it was him.
Tafita o be a bolela mo o ka rego e be e le yena.
And it wasn't David, it was Christ in David.
Gomme e be e se Tafita. E be e le Kreste ka go Tafita.
And here the very prophecy that went forth of all the different prophets was being fulfilled on Mount Calvary.
Gomme mo sona se profeto se tšotše go ntle sa ba profeta ka moka ba go fapana se be se phethagatšwa godimo ga thaba ya Calvary.
What's the attraction on Mount Calvary? God fulfilling his word.
Goredi ke eng godimo ga thaba ya Calvary? Modimo a phethagatša lentšu la gagwe.
Another attraction was on the mount, was on the day of Pentecost.
Hogedi ye nngwe gape e be e le thabeng, e be e le ka letšatši la Pentecost.
When all of them was up there in religious feast, thought they got rid of all the fanatics.
Ge ka moka ga bona ba be ba le godimo kua ka monyanyeng wa bodumedi, ba nagana gore ba be ba fedišitše mahlanya ka moka.
They hadn't heard from him for 10 days.
Ba be ba sebake ba ekwa go tswa wena.
All of a sudden, like a beehive, they broke out of the top of the building.
Kamoka ka potlako, jalo ka mochichi wa dinose. Ba thibologa go tswa ntloreng ya moago.
Out into the streets of screaming and carrying on.
Ba tswela ntle ka ditrateng, ba goelala go mme ba tswela pele.
What is this? What meaneth this? Are all these men drunk?
Ke eng se? Se se ra goreng? A kamoka banna ba ba tagilwe.
Watch!
Shogomelang.
And a prophet stood up among them as the order of a prophet should be.
Gomme mporofeta a emela godimo magareng ga bona. Jalo ka ge tshepidišo ya mporofeta e swanetše go ba.
He said, "Ye men of Israel, and you that dwell in Judea, in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words."
Gomme a re, lena banna ba Israel, lena ba le dula go Judea, ka Jerusalem. Anke se se tsebe go lena go mme e kwang mantšu aka.
These are not drunk like you think they are.
Jale ba ga se ba taga jale ka ge le nagana gore ba tagilwe.
But this is that.
Amen.
which is spoken of by the Lord to Joel the prophet.
Eupja, se ke se se boletse go ke marena ka Joele mo prophet.
It shall come to pass in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh.
Go tla tla go phetega ka matjojing a mafelelo. Ke tla tshollela moya wa ka ka ntle go godimo gana ma ka moka.
That was the attraction.
Yo ebe ele gogedi.
The religious people, after crucifying the Prince of Life and everything, still didn't see the promise of the coming of the Holy Spirit.
Batho ba bodumedi ka morago ga go bapola kgosi ya bophelo le se sengwe le se sengwe go le bjalo ga se bake ba bona tshepišo ya go tla ga moya o mokgetho.
The attraction, who is this? What meaneth this? What's the matter with them people?
Goredi ke mang yo? Se se ra goreng molato ke eng ka bona batho?
Oh man, it's the same today.
Oh na, go a swana le gono.
We'll bypass a lot of this to bring it to this hour.
Re tla feta bontši bja se go itliša go irie.
The same thing is today.
Ke selo se se swanago le gono.
The same thing is taking place, the same questions asked. What's all that racket?
Selo se se swanago se a direga. Botšišo ye e swanago e a botšišwa. Ke eng lešata le ka moka?
Look up and down the street, Carson, Michigan, Florida, from Maine to California.
Lebelelang godimo lefase seterateng, dikoloi go tšwa Michigan go ya Florida, go tšwa Maine go ya California.
This morning when I was riding out right afternoon, I was going down the street, wife and I was looking at license on cars. That's where I thought of this text.
Mosongo ke be ke otlela ntle go bathui ka morago ga segalela mo re re ya go theoga seterata mosadi le nna re re lebeletse di license go di moga dikoloi fa ke mo ka go gopola ka tematero ye.
What mean
se se ra goreng?
Just as it said, where the carcass is, there the eagles will gather.
Uno sona le ge le bolela fa go le go setoto dintshuri tla go bokana mo.
I said to my wife, honey, you remember the last night when I had to say goodbye to everything was dear to me on earth and go into the fields to start something that God had said do?
Gomme ka re go mosadi wa ka, hani o gopola bošego bja go feta ge ke ile ka swanela go laelana le se sengwe le se sengwe seo se ratwago mo go nna lefaseng gomme ka ya ka mašimong go thoma selo se sengwe seo Modimo a ilego a re ke se dire.
You sing that song, oh, they'll come from the east and the west.
O petše kopelo yela. O ba tla tla ba etswa bohlabela le bodikela.
They come from the lands afar.
Ba tswa go naga dikgole.
To feast with our king, to dine as his guest.
Go keteka le kgoši ya rena. Go ja wa moyeng wa gagwe.
How blessed these pilgrims are.
Baeti ba ba šogofatše bjang.
Beholding his hallowed face, aglow with love divine.
Ba bogetše sefahlego se sekgethwa sa gagwe. Se benya ka lerato kgethwa.
Blessed partakers of his grace, had gems in his crown will shine.
Ba šogofatšwa ba tšea karolo ba mogau wa gagwe. Wa mawie bohlokwa korong ya gagwe ba tla phadima.
That's what the attraction is.
Seo ke se kgogedi e le go sona.
The predestinated seed of God who can't do nothing else but follow it.
Eo ye e kgethetšwego pele ya Modimo ye e ka se direge selo ge e se go le latela.
Means more than life to us.
Le ra go feta bophelo go rena.
Take our lives, but don't take that.
Tšea maphelo a rena. Eupša ga o tšee leo.
What is the attraction?
Kgogedi ke eng?
God as usual, fulfilling his word.
Modimo, jalo ka mehleng, o phethagatša lentšu la gagwe.
He's fulfilling the word of Zechariah. Again, the prophet Zechariah.
O phethagatša lentšu la Zechariah gape. La moprofeta Zechariah.
We read the ninth verse a while ago, when Jesus entered his temple, entered Jerusalem, riding on a little white donkey.
Fao ke badilego ya senyane temana nako ya go feta, ge Jesu a tsena tempeleng ya gagwe a nametše, goba a tsena Jerusalema a nametše ye nnyane ye tšweu tonki.
The prophecy was fulfilled that Zachariah said,
Seporofito se Zachariah a se boletsego se be se phethagatswa.
Here it is. Rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, O daughters of Jerusalem.
Se se sona. Hlalalang gagolo, o barodi ba Sion, go elelang, o barodi ba Jerusalem.
Behold, our king is coming unto thee.
Bonang, khosi e tla go lena.
He is just and having salvation, lowly riding upon an ass and upon the colt, the foal of an ass.
Ke moluki, gomme o na le pholojo, o bonolo, o nametse godimo ga pokolo, pokolo pholo ya pokolwana ya pokolo.
That's what the attraction was at Jerusalem, at the religious headquarters.
Silke se ibero ele khogedi ka Jerusalem, moshate wa budumei.
Now, we see a last day happening.
Jali, rbona tiragalo ya letsatsi la mafelelo.
Let's just turn a few pages on in Zechariah and see what he said about it.
Are no ngo petla matlakala a semakae, ka go Zechariah, go mme re bone gore o reng ka we yona.
Let's turn over then. For the last days.
Gomme are e phetleng ka gona bakeng sa matjaji a mafelelo.
That was the middle age. Let's turn now to the last days.
Ao ibe ele lebaka la magareng. Are phetleng jwale go matjaji a mafelelo.
And turn over to Zechariah, the 14th chapter, and beginning with the 4th verse, and listen.
Gomme re phetle ka kwa go Zechariah ya lesomenne tema. Gomme re thome ka ya bonetemana. Gomme thietjang.
And we're going to read down a portion of the scripture, about 9 verses, from 4 to 9. Listen close.
Gomme re ya go bala go theoga karolo ya lengwalo e ka ba ditemana tse senyane go tloga go ya bone go fihla go ya senyane thietsang se gausi.
And it's prophesying of his coming, the last days. Listen close now.
Gomme e profeta ka go tla ga gagwe matjaji a mafelelo thietsang se gausi bjale.
This is thus saith the Lord. It's the scripture, Zechariah 14.
Seg urialo morena. Ke mangwalo. Zechariah wa lesomenne.
Remember Zechariah 9, what it said? And they didn't recognize it.
Elelang Zechariah wa senyane. Se ise boletsego. Gomme ga se bake ba se lemoga.
Now what is it today, Zechariah 14? Speaking of his coming.
Yale ke eng le hono. Zechariah ya lesomenne. E bolela ka o tla ga gago.
And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives again.
Gomme maoto a gagwe a tla ema godimo ga thaba ya mehlware ka letsatsing leo gape.
Which is before Jerusalem, on the east.
Yeo e lego pele ga Jerusalem, ka bohlabela.
On the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof towards the east and towards the west.
Godimo ga thaba ya mehlware go tla phatloga ka bogare.
And there shall be a very great valley. Half of the mountain shall be moved towards the north and half towards the south. And ye shall flee to the valley of the mountains. For the valley of the mountain shall reach from Azel. Yea, ye shall flee like you fled in the days of the earthquake, in the days of Uzziah, the king of Judah.
Kawari, mweri wadi taba uta fika utloga asal. Ya, leta chava. Kuswana lege lechavile kama jajin achishinyego. Ya lefase kama jajin ausia hoshi ya juda.
Another earthquake. Splitting open the earth.
Mororomelo o mongwe gape wa lefase o phatloganya go bula lefase.
If you want to follow out a scripture here, notice in this 5th verse, it applies that the cleaving of the Mount of Olives is due to an earthquake.
Ge le nyaka go latela lengwalo ntle mo, ela ntlhoko go ya botlhano temana e bolela gore go phatloga ga thaba ya mehlware ke ka baka la tshišinyego ya lefase.
And this is confirmed by Isaiah 29:6 and Revelation 16:9.
Gomme se se tiisetswa ke Jesaya 29:9 tsela le kutullo le 19:9.
Exactly, what is it?
Kwa ke eng?
The same prophet told of his first coming, seen his second coming.
Mo profeta yo a sona go o boletse go tla ga gagwela pele o bone go tla ga gagwela bobedi.
Notice, as in the days of the earthquake.
Elanhloko jalo ka matjatjing a tshitshinyo ya lefase.
See what the earthquakes are doing, see the predictions of them.
Le a bona se di tshitshinyo tsa lefase di se dirago le bona polelo pele ya yona.
And the Lord your God shall come and all of his saints with thee.
Gomme morana modimo wa lena o tlatla gomme ka moka ba kgethwa ba gagwe le wena.
And it shall come to pass in that day. Hallelujah. In that day the light shall not be clear or dark.
Gomme o tlatla go phethaga ka letsatsing leo. Hallelujah. Ka letsatsing leo gore seetsa se ka se bonale ga botse go ba le swiswe.
But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night.
Eupcha, etla ba le tjajile le tjajile le te le letla go go tsiwa ke morena. E se go mo se gare go ba boshego.
But it shall come to pass that in the evening time it shall be like, oh God.
Eupcha, otla go phetega. Gore o tla ba seetsa ka nako ya mantjibu o modimo.
It shall be light about the evening time.
Go tla ba seetsa nakong ya mantjibu.
Same prophet. And the people is blind.
Mo profeta yo a sona gomme batho ba foufetse.
What's the attraction?
Gore re ke eng?
Let's read a couple more verses.
Arvaleng tse mmalwa gape ditemana.
And it shall be in that day that the living water shall go forth from Jerusalem.
Gomme go tla ba gore ka letsatsing leo metse a aphelago a tla tla pele go tswa Jerusalem.
Half of them towards the former sea and half towards the higher sea.
Siripa sa ona go ya le watleng la pele. Gomme siripa go ya le watleng la morago.
In the summer and winter shall it be the gospel going forth both Jew and Gentile.
Selemole Marega go tlaba evangeli ya pele go mmogo ba juta le bantle.
And the Lord shall be king over the earth in that day, and there shall be one Lord and his name one.
Go mme morena e tlaba kgoši godimo a lefase ka letšatši leo. Go mme fa go tlaba morena yo motee go mme leina la gagwe ke le letee.
It shall be light about the evening time, right? The way to glory you will surely find.
Go tla ba seetsa e ka ba ka nako ya mantjibu tereso tsela ya go ya ya letagon nete o tla e bona.
In the waterway is the light today.
Tseleng ya metse go seetsa lehono.
Buried in the precious name of Jesus.
O bolokilwe leineng le bohlokwa la Jesu.
Young and old, repent of all your sins.
Masala ba tshofadi, sokologang divin tsa lena ka moka.
The Holy Ghost will surely enter in.
Moya o mogetho nete o tla tsena.
The evening light has come.
Sietsa sa mantjibu wa sitlile.
It is a fact that God and Christ are one.
Ke ntlha gore modimo le Kriste ke ba teng.
See where we're at?
Le bona fa o re lego.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold.
Di chavadi ya tuvega. Israele e a tsoa. Maso a ba profeta ba rena ba boleletse go pele.
That earthquake to the Gentiles to the last day.
Murumelo ola wa lefase go bantle go letsatsi la mafelelo.
The Gentile days numbered with horrors and cumbers.
Majaji a bantle a badile. Ba shitishwa ke megoma.
Return, O dispersed, to your own.
Buang, O bashalalam, galena be.
You that been kicked out in these arks carried on new carts, get out of there before death strikes you.
Lena ba la ragetse gontle. Le di areka tse di rwelego ke koloi tsentsa. Tswelang ka ntle ga fa opele lehu le rata.
God has confirmed it. It shall be so.
Modimo o le tiišeditše. Go tla ba bjalo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament. Malachi, the fourth chapter. And read that little fourth chapter.
Are petleng ka go lengwalo le lengwe ka testament ye tala. Malachi a wa bone. Go mmere bale ye nyane ela ya 40.
Behold, a day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, all that do wickedly, shall be as stubbles.
Bonang, le jaki le atla, le letla fisha go jole ka oven, go mme ka moka ba e khugumush, ya, ka moka ba ba dira go bobe, ba tla ba jolo ka makube.
Now this Malachi 3 was the first coming now, here's the next coming.
Jale, le gase, le o ke Malachi a obrar. Ibe ele gotla la mathomo jalo shifa gotla mo go latelago.
Even the Dr. Scofield here, I certainly don't agree with him in his footnotes, but he's got it lined out here, right?
Lenga ga Scofield mo kan nete ga ke kwane le yana ka di notes tsa gagwe tsa ka fase e upwa o na le yona ele mothalo ntle mo ka go napagana.
The commission of John, the Malachi 3, and the second coming of Christ and Elijah beforehand.
Tumo ya Johani o Malachi wa boraro le go tlala bobedi ga Christ le Elia pele ga fao ka moka ga botsa.
All the proud shall burn up, saith the Lord of hosts.
Ka moka ba e khugumoshi ba tla swela go dimo o rialo morena wa mashaba.
And it shall leave them neither root nor branch.
Go mmele ka se ba shadishe muru le lekala.
Where's the eternal hell then?
Hele ya ka go sa feleo e ka e gona.
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing campaigns, healing in his wings.
E upja go lena go le wefa go leina laka le tla hlabelwa ke letjatji la toko le di campaign tse podisho podisho ka di pegong tsa lona.
You shall go forth and grow up as calves of the stall.
Le tla ya pele la golela godimo jalo ka mamane tsa leshaka.
And you shall tread down the wicked.
Gomme le tla gatakela ba babe fase.
They shall be ashes under the soles of your feet in that day that I shall do this, saith the Lord of hosts.
Ba tla ba jalo ka melora ka fase ga dikgato tsa maoto a lena ka letjatji leo ke tla dirago se go rialo morena wa mashala.
Remember the law of Moses my servant which I commanded him in Horeb for all Israel, the statutes and judgment.
Elelwang, mola wa moshe mohlanga wa ka, wo ke le laetse go, yena horebe ile wa Israele ka moka, le ditaelo le kahlolo.
Here's the coming of Elijah.
Go tla ga Elia shifa.
Behold, I will send to you Elijah the prophet.
Bonang, ke tla le romela Elia mo profeta go lena.
The last closing scripture of the Old Testament.
Ngwalo la mafelelo la go tswalela la testament ye tala.
I'll send you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord.
Ita le romela Elia mo profeta go lena pele ga go tla ga letjaji le legolo le la go shisha la morena.
And that couldn't have been John.
Yali yo e ka se be Johann.
Now, see, the world wasn't burned up, the righteous walked out on the wicked. No, no.
Au le a bona le fase ga sela ke la swa le baluki ga se ba ke ba sepela ntle go dimo ga ba babe le a bona au au.
Before the great and dreadful day of the Lord.
Bile ga le tjatji le legolo le le shisha go la morena.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers lest I come and smite the earth with a curse.
Gomme o tla busetsa dipelo tsa botate go bana le dipelo tsa bana go botate.
Notice the accuracy of the Holy Spirit, that it would not confuse them two comings of Elijah.
Malachi 3
said, behold, I send my messenger before my face.
Malachia wa bararo irile, bonang ke roma motseta wa ka pele ga sefatlhego saka.
Jesus asked about John.
Jesu uile abutishwa ka Johane.
He said, if you can receive it, this is who the prophet said, I'll send my messenger before my face. This is the Elias that was to come. Malachi 3.
Are, gele ka khona go e amogela. Yo ke yo mo profeta a rilego. ke tla roma motse tawa ka pele ga sefatlhogo saka yo ke Elias yo a bego a swanetse go tla Malakia wa boraro.
Notice the scripture so accurately gives it.
Lantlho ko lengwalo ka go lebanya ka botlhaga le a Efa.
Watch what this the shoulder them who wants to believe them who wants to see.
Logo melanse go laetsa bona ba banya ka go dumela bona ba banya ka go e bona.
Remember Jesus stopped in the middle of a scripture because part of it was fulfilled then the rest for his second coming.
Elelwang Jesu o eme ka bogareng jwa lengwalo ka baka la gore karolo ya lona e be e phethagaditswe nako eo ya go šala e le ya go tla ga gagwe la bobedi.
To preach the acceptable year of the Lord, bind up the brokenhearted, and stop.
Go rera ngwaga wa go amogelega wa morena, go tlemelela ka dipelo tse di robegilego, gomme a ema.
Not bring judgment to the Gentile until his second coming.
E sego go tliša kahlolo ya bantle, go fihla go tleng ga gagwe la bobedi.
Notice this scripture here parallels that.
Lantlhoko lengwalo le mo lebapela le seo.
And he, Elijah, shall turn the hearts of the fathers to the children.
Gomena, Elia, o tla bušetša dipelo tša botate go bana.
Now speaking of Malachi 4, not get it mixed, or Malachi 3.
Jalo go bolela ka Malakia wa bone, le se ke la e hlakanya goba Malakia wa boraro.
John, Elijah, who came in the days before the first coming of Christ.
Johani, Elia, yo atlilego matšatšing pele ga go tlala pele ga Christ.
Turn the hearts of the old patriarch fathers to the message of the children, the new message.
Bušetša dipelo tša botate ba bapatriaki ba kgale go molaetša wa bana, molaetša wo mosa.
Now watch, and the hearts of the children to the fathers.
Jale hlokomelang. Le dipelo tša bana go botate.
In his second coming, in the last days, he turns back to the apostolic faith again.
Ka mo go tleng ga gagwe la bobedi, ka matšatšing a mafelelo, o bušetša morago go tumelo ya baapostola gape.
See how perfect the scriptures line up?
Le a bona ka fao mangwalo a lego mothalong ka go phethagala.
That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Now, we see there's light in the evening time.
Yo ebe ele peletso ya testamente ye tala. Testamente ye tala. La lori ya bona fao go seetsa na kong ya mantjibu.
What is it? It's the top Mount Treetop.
Ke englon. Ke ntlorana. Ntlorana ya mahlare wa thabeng.
As I said this morning, we've come up through denominations through not an orange tree like I spoke of this morning.
Jale ka ke boletse mo songo. Re tle go di mo go gabola dikereke tsa maina. Go gabola. E se go mo hlare wa monamune. Jalo ka ke boletse ka ona mo songo.
But we've had grapefruit, lemons, all kinds of other things. That wasn't like the beginning at all.
E o pya re bile le papalamune. Le swire. Re bile le tse dingwe tse di bego di sa swane le mathomong le gate.
But after, don't miss it, here it comes.
Eupia ka morao, e se go lahlegele, ke e etla.
After all the denominations is played out, they didn't have any light to begin with.
Morao ga ge ka moka dikereke tša maina di bapaletše ntle, di be di sena le seetša la mathomo.
There will be a day that can't be called day or night.
Fa o tla ba le letšatši le le ka se. Khonego go bitswa mosegare go ba bošego.
What are they doing? What are they doing?
Di dira eng?
What does a lemon do on an orange tree?
Na si siri e dira eng go di mo ga mahlare wa monamone.
It takes the original life of the orange that's coming up and perverts it. To a lemon.
Itse ya bo pelo ya setlogo jwa namone jo bo
that's what the denominations has done to the word of God. Made the word of God of no effect by their traditions. That's thus saith the Spirit of the Lord. They have brought forth lemons. Grapefruits, not oranges.
Di tlisitse pele di swiri, di papalamune, e sego di namune.
But what did the prophet say?
E upya mo profeta o boletse eng?
The same one that said for our text tonight.
Yo moteyo a sonago, yo a boletse go tematharo ya rena bosigombio.
Rejoice, O daughters of Jerusalem. Shout loud, daughters of Zion.
Lalala, O barwedi ba Jerusalem.
Or your kings coming to you, meek and lowly, sitting upon the foal of an ass.
Kagore, khoshi yalena etla go lena, ile ya boleta le bonolo, iruti godimo ga pokolwana, ya pokolo.
Notice that same prophet said there will come a time of the ripening the sun set upon the earth to ripen the fruit.
Elanhloko, yena mo profeta yo a sona go urile. Fa go tla tla nako ya go butswa letsatsi le romelwa godimo ga lefase go budusa di enywa.
Why couldn't it ripen? There's no fruit there to ripen. But the life is still traveling on.
Ka baka lang e sa kgone go budusa. Fa o ka go kenywa ya go budusa e opša bophelo bo sa sepelela godimo.
It come up to a grapefruit to be an orange. Found out it organized. It was a grapefruit.
Bo tla godimo ga papa le mune. Obana mune bo khotsa gore bo gatlofaditswe ebe ele papala mune.
It went again. It come out that time of lemon.
Ile rape ya tla ntlena go yeo ile swire.
But on again it turned out to something else.
Ya ya go di mogape ya fetoga go ba selo se sengwe gape.
And in the last top of the tree it's turned out to a tangelo, which is half orange and half lemon.
Gomme mafelelong ntlhoreng ya matlhare e fetoga go ba thangelo yeo e lego seripa sa namune seripa sa swira.
A mixed breed, a perverted thing.
Setsweletswa sa motswako selo sa go fapošwa.
Come on to a perversion, living off that same tree.
Se tla godimo go phapošwa se phela go tloga motlhareng wo o swanago.
The shock almost deceived the elect. It looks like an orange, but it ain't.
Moko ga botse o ka fora ba kgethiwa e lebelega ya lo kana mune e upya ga se yona.
But it shall be life when she grows beyond organization.
E upya go tla ba seetsa ge o gola bo ka godimo ga mogatlo.
When she gets out of past organization and blooms out again, she'll put forth oranges like she was when she went into the ground.
Ge tla ntle go feta mogatlo o hlologela ntle gape e tla enwa dinamune go tsana le ka fa e be go ele ka gona ke e ya ka mobung.
And then it shall be light.
Gomme ka gona go tla ba seetsa.
What's this attraction? What's this happening?
Goredi ye ke eng tiragalo ye ke eng?
Fulfilling God's word.
Go phethagatša lentšu la Modimo.
There's two witnesses of the Old Testament that this would happen.
Oh, we shall see Jeopardy, Jotas, Tamente, Tal.
Let's take John 14, 12 of the New Testament.
Arulin, Johanne, Walesomene, Lesomipede, Jotas, Tamente, Ims.
Jesus said, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also.
Jesu Urile, yo adumela wogon, midiro yegi dira, wotla yedira leen.
Also in Luke 17, 22, the 30, he said,
gape ka go Luka 17:22 go ya go 30 o rile.
As it was in the days of Lot before Sodom was burned.
Yale ka go bile bjalo ka matšatšing a Lot pele Sotoma e tšhungwa.
So shall it be at the return of the Son of Man. That day when the Son of Man is being revealed.
Ka fao go tla ba bjalo maboeng a morwa wa motho letšatši leo ge morwa wa motho a utollwa. Oh, inongo lebelela mangwalo.
The Son of Man. Jesus Christ the same yesterday and forever.
Morwa wa Modimo. Jesu Kriste wa go swana mabane le hono le ka go sa felego.
Grow to past denominations. Grow into the top of the tree.
E go dile go feta dikereke tsa maina. E go letse ka ntlhoreng ya mohlare.
What did he say in John 14 or 15?
Urileng ka go tlhane le somenne go ba le somethano.
Every branch that's in me that doesn't bring forth the fruit, it'll be cut off and pruned, thrown into the fire and burned.
Lekala le fele le go ka gonna le le sa enwe go dikeng le tla ritjwa go mmela tla thanelwa la lahlelwa ka mollong go mmela tshuma.
Whatever branch that'll bring forth fruit, it'll be purged.
Eupa lekala le lengwe le lengwe le le enwe go dikeng le tla hlekishwa.
Oh, there'll be a true farmer in Latterene in the last days upon that little group that come with him on this little donkey.
Oh, fa go tla ba lipula ya pele ya tereso lipula ya morago ka matjeng a mafelelo go di moga se hlopha se senyane se sa tla go le yena go di moga tonki ye nyane ye.
Low and humble, no doubt a denomination crying Hosanna to the King that comes in the name of the Lord.
Se bonolo sa go kokobela ka go go to go ba kereke ya leina yeo e go elelago go siana go kgoši ye e tla go leineng la morena.
What's the matter today? What's the attraction on the mount?
Molato ke eng lehono kgogedi ke eng thabeng?
Not long ago standing at this pulpit, it was said by the Holy Spirit,
e se go telele go fetile ke be ke eme pulpiting ye e boletswe ke moya wo mokgetho.
The day will come that when they'll drive down a stake in front of your house, they'll move your gate so that you'll bypass it, not be angry.
Le tjatji le tla le o batla go itiela kota fa se pele ga ntlo ya gago batla shutisha se fero sa gago ka fao gore o tla se feta o se wa be fela.
I seen my gate tore up and laying out upon the hillside. I seen the hill in front of me all dug up, boards and things laying there where something mashed it up.
Ke bone sefero sa ka se robja, gomme se robetse ntle godimo thoko ga thaba. Ke bone thaba pele ga ka, ka moka e epilwe, mapokisi le dilo di robetse fao, mo selo se sengwe se bego se šilagantšwe.
He said, I looked and there was a little Ricky that had got up there and knocked that gate out, done this.
O rile, ka lebelela gomme fao go be go le Ricky yo monnyane yo a ile go kua gomme a thulelwa sefero ntle ba dirile se.
I said, why didn't you tell me? You got smart with me. And I had to hit him.
Kare, ka baka la eng o sa mpotsa. O ile wa ba yo mokaone le nna gomme ka swanela ke go mo itia.
And when it did, I said, I haven't done this since I was in the ring, but I just want you to know. And I swatted him on.
Gomme ge e dirile kare ga se ka ke ka dira se go tloga mola ke bekele ka mosakong e opfa ke no nya ka gore o tsebe gomme ka mo lahlela yo
teng.
Gomme ge ke mo roletse fase ka mo topela godimo gape gomme ka mo rotlela fase gape ka mo topela godimo maga a mararo goba a mane ka gona ka mo ragela ka kua ga thaba. Ka fao, ka gona ka ya godimo kua, gomme ka re, seo ga se gabotse.
I picked him up, shook his hands, I said, I'm not angry with you, but I just want you to know, you can't talk to me like that.
Gomme ka mo topela godimo, gomme ka shishinya diatla tsa gago ka re, ga se ka go kwatela, eupša ke no nyaka gore, o tsebe gore, o ka se kgone go bolela le nna ka mokgwa oo.
And then when I turned and come back, the Holy Spirit was standing there at the gate, said, now bypass this. When that stake drove down, turned westward.
Gomme ka gona ge ke retologa gomme ke tla morago moya o mokgetho o be o eme mola seforong wa re jalo feta se ge kotaela e kokotetse fase retologa thoko ya bodikela.
This book is everything that I need. This book is a good recipe, the way the shoals to go around my trouble.
Uguye selo se sengwe le se sengwe ke senyakago. Buku ye ke motswako wo mobotse tsela ye e laetse go go dikologa bothata bjaka.
Amen. That book is the word and that word is God.
Amen. Gomme buku ye ke lentšu gomme lentšu leo ke Modimo.
Bypass your troubles, it'll tell you what to do.
Feta mathata a gago le tla go botsa gore o dire eng.
3 years ago I heard a friend of mine, the city surveyor, lives down the lane from me, driving a stake down.
Mengwaga e meraro ya go feta ke kwele mogwera wa ka mopotiela wa toropogolo o dula go theoga mokgotha go tloga go nna a kokotela kota fase.
I went out there and said, what's the matter, mud? Mr. King's son, personal friend.
Ile ka ya ka ntle kua go mme kare. Molato keng Matt, morwa wa monna King, mogara wa sebele.
Said Billy, we're going to widen this road.
Are Billy, ba ya go ngangolo sha tsela ye.
You all remember?
Ka mo ka le ya elelwa.
I said it may be the bridge. I told Brother Woods, I said, hold your property.
Kare, ikano wale poro. Kiburiche ngwana shoot, kare. Swara pasho ya gao.
Maybe that bridge is going to come through up here. Something.
Shomo ngwale poro leo leo ta wakha wala godi mumo. Silo sese.
The lane was tore up. Bricks, rocks, poured all over everything.
Mokoba uile wa pushula, di te na matlapa. Ala sa chweka mwaka godi mumo, kasa se ngwale sese.
So he said, I said, hold your property.
Kafau are, kare, swara pasho ya gao.
Then when Mr. King told me that was going to happen, I went in and said to my wife sitting there.
Kako nageke, manna King umbudiche gore, se sebe se ya udirea, kile kaya kagare, kare, homo sadi waga, yo aduche gofali.
Honey, there's something written about that. Thus saith the Lord somewhere.
Honey, fa wana leselo sese nguense ngwadilo yoka seo, ke uriyalo maren, filo tzuko.
I went and got my book, looked into it, and said, it shall come to pass. 8 years later.
Kile ka ya ka gare gomme ka tshea puku ya ka lebelela ka go yona. Gomme ya re go tla go phetea mengwaga ya seswai ka morago.
Then, when I looked at it, I said, it's time now, honey. We must turn west.
Ka gona ge ke lebelela, kare. Ke nako bjalo, honey. Re swanetse go retologela bodikela.
2 days after that, standing in the room about 10 o'clock one morning.
Majaji amabedi ka morago ga fao ke be ke eme ka kamoreng e ka ba ka iri ya lesome mosong wo mongwe.
I went into the spirit of God. I saw that little cluster of doves flying. Look at them little birds. You remember it.
Ka ya ka moyeng wa modimo ka bona sehlophana se la se senyane sa mae ba se fofa ka di lebelela tsona dinonyana tse nyane le ya elelwa.
Amen. I seen 7 angels in the form of a pyramid come rushing into me.
Bone barongwa ba shupa ka sebopego sa pyramid ba etla ba kitimela go nna.
Said, turn westward.
Amen.
Go to Tucson, be 40 miles northeast.
Bare, re tologela thoko ya bodukela ya Tucson e ba di maele tse masome nne le boa bohlabela.
And you'll be picking a cockabur or a bullheader, they call it there, off your clothes.
Gomme o tlabe o topa mo go marala gapana go ba hlogo ya po ba o bitsa se o kua go tloga diaparong tsa gago.
Brother Fred Softman sitting there looking at me right now was there that morning.
One of you, Fred Softman, you are the one who developed your duty, y'all. Over all the four songs, oh.
I forgot about it.
Give me a little bit of your
I said a blast went off like an earthquake that shook pretty near everything there was in the country.
Kare, mututupo utunje yalo kachishinya o yalo faze. Wawo shishinya gabo tse selo se sengwe le se sengwe se o sebe go selo gona na ge.
I don't see how men could survive it.
Ke bona mo gore motho o be o ka phonyoga bjang.
I was scared.
Ke be ke tshogile.
I stood at Phoenix, you all listening in the night, bear me record.
Ka ema ka Phoenix, le na ka moka le thela ritsego ka gare bošego bjo mpele mbohlatse.
I preached on the sermon, sirs, what time is it?
Ke re rile ka thero yo, ba hlomphe, ke nako mang?
Where are we at?
Re mo kae?
I went west.
Ke ile ka leba ka bodikela.
Many of you here got that tape. Many of you here heard it said. Amen. Year or more before it happened.
Babanchi balena mo le na le tape ye. Babanchi balena mo le kwele e boletse. Mwa ga go ba go feta pele e direga.
I went west wondering what was going to happen.
Ile ka ya bodikela. Ka makala gore go be go ya go direga eng.
One day I got a call from the Lord.
Le tjatji le lengwe ke hoditse pitso ya go tswa go morena.
I told my wife, I said, honey, I'm probably my work is over.
Ka botsa mosadi wa ka, kare, honey, ke go molaleng gore mošomo wa ka o fedile.
I didn't know.
Ke be ke sa tsebe.
I said, God's probably finished with me now and I'll be going home.
Kare, ke, modimo o feditse ka nna, jalo ke tlabe ke ya gae.
You go get with Billy. Take your children. God will make a way for you somehow.
Ya o hwetse pile, tsiya bana. Modimo o tla go direla tsela, ka mokgwa o mongwe.
Go on, live true to God. See if the children get through school. Raise them in the admonition of God.
Yapele gomme o phele go reresha go modimo. Bona gore bana ba tswelela ka sekolong. Ba godise go hlomphe modimo.
She said, Bill, you don't know that's true.
Are Bill ka o ga o tsebe gore seo ke thereso.
I said no, but a man couldn't survive that.
Kare au e upya monna o be a ka se ponyoge seo.
One morning the Lord woke me up, said get up yonder Sabine and tell him. I took a piece of paper and my Bible.
Mosongo mo morena a ntshosetsa godimo are ya godimo kwa ka Sabina Kayon. Ile ka tsiya siripa sa pampiri le bebele yaka.
The wife said, where are you going?
Muhumagadi are, o ya kae?
I said, I don't know. I'll tell you when I come back.
Kare, ga ke tsebe. Ke tla go botsa ge ke boa morago.
I went up in the canyon, climbed up where the eagles was flying around.
Ka ya godimo ka molapong. Ka napela godimo fa o dintšu di bego di fofa go dikologa.
I was watching some deer standing there.
Ke be ke bogetse tshepe ye nngwe e mefao.
I knelt down to pray and raised up my hands, and a sword struck my hand.
Ka khuna mafase go rapela, gomme ka emshetsa diatla tsa ka godimo, gomme tshosa ya ratha seatla saka.
I looked around, I thought, what's that? I'm not beside myself. Here's that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun.
Ka lebelela go dikologa, ka gopola, ke enyeo, ga ke gausi le nna mong, tshosa ya lashe ka seatleng saka, ya go etsa, ya go phadima, ya go benya ka letsatsing.
I said, now there's not people in miles anyway if you're in this canyon. Where could that come from?
Kare, jali, fao ga go batho di maele go tloga gonna, tsela godimo mo ka moka mo molapong. A yeo e ka gona go tswa kae?
I heard a voice said, that's the king's sword.
Ka kwa lentšu le re, yeo ke tshosa ya kgoši.
I said, a king knights a man with a sword.
Kare, kgoši ya di knight, monna.
He, the voice come back said, not a king's sword, but the king's sword.
Amen.
The word of the Lord.
Yena, lenju, atamurawa, are, ese go chusha ya khosh, eupya, chusha ya khosh, lenju lamaren.
Said, fear not, it's only the third pull. It's the vindication of your ministry.
Are, se waifu, ke feela khogedi ya boraru, ke go hlatsela bodiredi bya gago.
I was going hunting with a friend. Not knowing what was going to happen. And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it. I had to go to Houston about his son, or he's going in the death row, or he's going to be killed in a few days.
Ka gore o be a ya mothalong wa lehu gomme o be a ya go bolawa matjajing a semakae.
He met me there and threw his arms around me and said, think the very man that I criticized comes to save my only son.
Gomme o ile a kopana le nna ka kua gomme a latlhela matsogo a gagwe go ntikologa a re nagana yena monna yo ka go mo sosolaša o tla go phološa morwa wa ka yo moteng.
You mean society gave me a, what they call an Oscar, whatever you want to call it, for saving a life?
Humane Society. Impasse was Vita or Oscar, Roba Engapa Eng, Unyakaro with Sivija, Wagan Saro Polosha Bupil.
Then we went back. I went up in the mountain to hunt.
Kawanara Wela Marao, Kayarodimoga di Tavian Guayarotum.
There, Brother Fred and I, one morning when I walked on us.
Wow, when a shoe fretlin, Musongomwe, Rekasapilla Lagand.
I'd already got my javelin and I looked and seen the place where it
went. Home Mickey, give it to Jake a surrey javelin ya. Gomme ka lebelela gomme ka bona lefelo leo di ile go golona.
I said, Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break a day, and I'll get on the other.
Kare, ngwane shu Fred, ya bo ka godimo ga thaba yela ka lesela phuthiana ka mosong bjalo. E ka ba ka ge letšatši le hlaba, gomme ke tla ya ka lehlakoreng le lengwe le le teng.
I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way to hurt, I'll shoot in front of them and run them back.
Nka se ke ka thunya kolobe. Nka se e bolae eupša ge di ka thoma boka godimo ka tsela ela mohlapi ola ke tla thunya ka pele ga tsona ka gona ke dikitimišetša morago.
Brother Fred went out there and there's no hogs.
Ngwane shu Fred a ya ka ntle kua gomme fao go be go sena le dikolobe.
He waved at me and I seen I went down in a canyon, some big chasms. Sun is just coming up.
O ile a nkemišetša letsogo gomme ka bona ka ya tlase ka molapong magaga a magolo letšatši le be le sa tswa.
I come around the other side of the hill, not thinking nothing about the prophecies. Sit down, waiting, resting. I thought, what happened to those hogs?
Ketla odikologa le sakori le lengwe la thaba. ke sa gopole selo ka di prophet ka dula fase ke le tetse ka khutsa ka gopola go diregile eng ka dikolobetsela.
I picked up my sat down like Indians do, you know, cross legged.
Ka topa yaka ka dula fase go swana le ka fa ma India ba dira le a tseba go fapanya maoto.
I looked on my overhaul leg and there was a bull header.
Ka lebelela go di mogaloto la oborolo yaka go mme fa go be go le tlhogopo.
I picked it up. I said, that's strange.
Ka etop go mme kare so ga se sa tlwaele.
Here I am about 40 miles northeast of Tucson.
Ke nna yo e ka ba dimaele tse 44 le boa bohlabela bja Tucson.
There's my little boy Joseph sitting there waiting for me.
Fa go na le moshimane wa ka yo monnyane Josepha o dutse fa o ntetetse.
And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain.
Gomme ge ke thoma go lebelela ka bona mohlape wa dikolobe o e tla ntle e ka ba diyarata tse sekete go tloga go nna godimo ga tha.
I told the bull header down, I said, I'll get him.
Ka lahlela tlhogo poo fase ka re ke tla di hwetse.
I'll go get Brother Fred and hang up a piece of paper to let know which way to go on this old cotilla here, and we'll get Brother Fred.
Ke tla ya ka hwetse ya ngwane shoe Fred gomme ke tla lekeletša seripa sa pampiri godimo go tsebiša gore ke ya ka tsela efe godimo ga thabana ye mo. Gomme re tla hwetse ya ngwane shoe Fred.
I started up the mountain running as hard as I could on the other side.
Gomme ka thoma go namela thaba ke kitima ka matla ka fao ke bego ke gona ka lehlakoreng le lengwe.
All of a sudden, I thought somebody shot me.
Ka moka ka bjako ka gopola gore yo mongwe o nthuntse.
I never heard such a blast that shook the whole country.
Ga se ka ke ka kwa mothutupo o mo bjalo o ile wa šišinya naga yohle.
And what it did, standing before me was 7 angels in a cluster.
Gomme ge o dirile pele ga ka go be go eme barongwa ba ba supa ka setlhopha.
I met Brother Fred and I'm a little late, said, what was
that? Ile ka kopana le ngwane shoe Fred le bona ga nyane ka morago a re e be e le eng.
That was it.
Ka re e be e le yona.
What are you going to do?
O ya go dira eng?
Return home.
Boela gae.
For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years.
Ka re go rialo morena. Diphiri tše šupa tšeo di bego di utile ka Bible mengwaga ye ka moka.
These denominations and everything, God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals.
Kereke tše tša maina le se sengwe le se sengwe modimo o ya go bula diphiri tše šupa go rena ka go mahuto a šupa.
There was that circle coming up from the earth like a mist forming.
Fa go be go le ntukuruku yeo godimo go tšwa lefatsheng jwalo ka mogodi o thomega.
When it did, it went plumb up into the mountain, began to circle on westward from the way it come.
He idirile, ile tui odimo katabe, ya toma go sepela ka go dikologa go ya thoko ya bodike, go jwa ka tsela ye itlilego ka yona.
Science found it at 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid.
Science e hweditse ka morago ga lebaka. Dimaele tše 13 godimo le dimaele tše 25 go putlaganya fela tlwa ka ntikudiku ya pyramid.
And the other day standing there, turn the picture to the right and there's Jesus. Amen. As he was in the 7 church ages.
Gomme le tšatši le lengwe ke eme fao ka retolla senepe go ya go la guja gomme fao go be go le Jesu bjalo ka ge a be a le ka go mabaka a šupa a kereke.
The white wig on showing supreme deity.
Arweli wiki ye tšweo go laetšwa bomodimo bja godimodimo.
He's Alpha and Omega. He's the first and the last.
Ke Alpha le Omega. Ke mathomo le mafelelo.
He is the supreme judge of all eternity. Standing there to confirm the message of this hour.
Ke moahlodi mogolo wa bokago sa felego ka moka. O eme fale go tiišetša molaetša wa irie.
And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it?
Gomme fa go tla ba seetša ka nako ya mantšiboa. Ke sa eng ka moka. E be e le eng?
I went westward.
Ile ka ya ka thoko ya bodikela.
Up on that same mountain. Passing up with Banks Woods there.
Godimo ga thaba ye e swanago. Ke fete godimo le Banks Woods fao.
Said, throw up a rock. Say to Mr. Woods, thus saith the Lord. You'll see the glory of God.
Kare, ka lahlela letlapa godimo,
kare go monna o go rialo morena o tla bona le tago la morena.
The very next day standing there a whirlwind came down and blasted the mountains out.
Lo nale ja jile le latelawe ke be ke eme fao se sae se di tsile sa tla fa se go mme sa thuthupisha di thaba ntle.
Rocks cut the top of the trees off about 3 or 4 feet above my head.
Matlapa a ripa ntlhorana tsa metlhare go tloga e ka ba dikgato tse tharo go ba tse nne bo ka godimo ga tlhogo yaka.
Made 3 big blasts and the brothers come run over.
Ya o dira mithutupo ye meraro ye megolo gomme ba ne shui ba tla godimo ba kitima.
There was about 15 men standing there, preachers and everything else.
Fao go be go le banna ba e ka ba go ba le some tlhano ba eme fao ba rere le selo se sengwe le se sengwe gape.
What was it? He said, what was it?
Ebe ele eng are. Ebe ele eng.
I said, judgment is striking the west coast.
Kare, kahlolo e ratha le bopola bodikela.
About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska.
Majaji a e ka ba go amabedi ka morago ga fao. Tshishinyego ya lefase ga botse e nweletsa Alaska.
What is this light up on Sunset Mountain in the Coronado Forest of Arizona?
Sietja sek eng godimo ga thaba ya Sunset ka sethogeng sa Coronado sa Arizona.
What is this strange thing that happened up there that the people have been driving east from west picking up the rocks that laid around there were struck?
Ke eng selo se se sa tsebego se se diregilego godimo kua seo batho ba otlelago botlhabela go tswa bodikela ba topa matlapa ao a robetsego go dikologa fao le rathilego.
And every one rock has 3 corners on it that it tore off. That 3R1.
Go mmele lengwe le lengwe la ona letlapa le lengwe le le teng le na le dikgona tse tharo godimo ga lona le le thubegilego ba bararo ke yo moteng.
They're laying on dust on paperweights across the nation.
A robetse godimo ga ditase godimo ga maina a pampiri go gabaganya setšhaba.
What is this strange thing up on Sunset Mountain in the Coronado Forest?
Ke eng selo se sa go se tsebe godimo ga thaba ya Sunset ka sethogeng sa Coronado?
Junior Jackson listening in. You remember the dream he had it on turpin going towards the setting of the sun.
Junior Jackson o theoretse ka gare le elelo toro e a go ba le yona ye ka go e hlatholla go ya go leba bodikela tjatji.
And this happened on Sunset Mountain.
Go mme se se diregile thabeng ya Sunset.
It's the evening time. Sunset time.
Ke nako ya mantsiboa nako ya go dikela ga letjatji.
The sunset message. Just setting of history.
Molaetsa wa go dikela ga letjatji ka go history.
A setting of prophecy rather being fulfilled.
Go dikela ga se profeto ke ra gore se phethagatswe.
And it shall be light at the evening time up on Sunset Mountain in the Coronado Forest 40 miles north of Tucson.
Gomme o tla ba sietsa ka nako ya mantsiboa godimo ga thaba ya Sunset ka sethogeng sa Coronado dimaeletse 40 le boala Tucson.
Get on the map and see if Sunset peak there. That's exactly where it happened. I never know it till the other day.
Hwetša mmepe gomme o bone ge ba ntlhora ya Sunset e gona fao ke tlwa mo e diregilego ga se ka ke ka e tseba go fihlha letšatši le lengwe.
Everything that shall never die, it's constantly unrolling itself.
Se sengwe le se sengwe seo seo se ka se tsogego sagwa se itatolola kgafetša kgafetša ka bosona.
From the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us and now exactly on Sunset Mountain.
Go tloga sona selo se direga go ya go senepe e le go Jesu a eme a re lebeletše gomme bjalo tlwa godimo ga thaba ya Sunset.
And the sunset light, the evening light, has come.
Sietša sa go dikela ga letjatji sietša sa mantsiboa se tlile.
God vindicating himself.
Modimo o itlhatsela ka boyena.
What is it? It is the facts that God and Christ are one.
Ke eng? Ke dintlha gore modimo le Kriste ke ba teng.
The white, how many seen it, the white wig upon him as we talked in Revelation 1?
Ye tshweu. Ke ba makae ba e bone. Wiki ye tshweu go di mogaga. Jwalo ka ge re boletse ka go kutullo ya pele.
See, the supreme deity.
Le ya bona bo modimo jwa go di mo dimo.
Supreme authority.
Matla taolo a godimo modimo.
No other voice, no other God, no other nothing.
Ga go lentswe le lengwe, ga go modimo yo mongwe, ga go selo se sengwe.
In him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Ka go yana go dula botlalo jwa bo modimo ka lebopo la mmele.
The angels themselves was his wig. Amen. What's happened up on Mount Sunset? God confirming his word. That's what all this noise is about.
Baronga ka bo bona ibile wiki ya gagwe. Amen. Go dire ile eng go dimo ga thaba ya sunset. Modimo a hlatsetse le ntlola gagwe. Ke ka baka le shata le le go ka sona.
Notice God fulfilling his promised word again of Revelations 10:1-7.
Elantlo ke modimo a phathagatsa le ntlola gagwe. Le le tshepisitswego gape. La kutullo 10:1 go fihla go 7.
And in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished.
Gomme ka matjatjing a go kwagala ga molaetsa wa morongwa wa go shupa. Sephirisa modimo se tlabe se phethagetse.
The hidden mystery of Revelations 10:1-7, the last message to the last church age.
Sephirisa se fihlile go sa kutullo 10:1 go ya go 7. Molaetsa wa mafelelo wa lebaka la kereke la mafelelo.
Fulfills exactly in this age. St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed.
Go phethagatsa tlwa ka lebakeng le mokgetho Luka 17:30 letšatši le ge morwa wa motho a tla utollwa.
And there shall rise false prophets and false Christ, show great signs and wonders, insomuch as to deceive the elect, if possible.
Gomme fao go tla tsoga baprofeta ba maaka le bokreste ba maaka ba laetša maswao a magolo le dimaaka go fihla e tla fora le bakgethiwa ge go kgonega.
The people still in doubt. And as usual, the church is just as puzzled.
Batho ba sa ka maaka gomme bjalo ka mehla kereke e no ba bjalo ka kgakanego.
And the science all through Tucson, yet they're writing pieces and putting the paper.
Gomme science ka moka go gabola Tucson le bjalo ba ngwala diripana ba di bea ka pampiring.
Way back over on Mount Lemmon, them big cameras, didn't see it rising up from where we were standing.
Tsela morago kua godimo ga thaba ya Lemmon, tsona di kamera tše kgolo ga se tša le bona ge le tsogela godimo go tloga mo re be gore e.
Drifting on towards the west, showing the time is over. It can't go but a little piece there. It's at the west coast.
Le tlhatlhela pele go ya bodikela, le laetša gore nako e fedile. Le ka se kgone go ya eupša seripana se sennyane fao, ke ka lebopong la bodikela.
Judgment struck just in the very way it went.
Kahlolo e ratile fela ka go yona tsela ye le ilego.
Going right up over Phoenix and right on across. On to Prescott and across the mountains to the west coast.
Le ile thui godimo bo ka godimo ga Phoenix go mme thui godimo ga go gabaganya. Go ya pele Prescott le go gabaganya dithaba go ya le bopong la bodikela.
Right on up into, where was they going? Right on up into Alaska. And she's thundering, heading right that way.
Thi, godimo go ya ka go ibe e ya kae? Thi godimo go ya ka Alaska. Go mme e ya ruma. E libile thi ka tsela yeo.
And the observatories and all of them in Tucson are still asking research of science, trying to find out what it is.
Go mme mabogadi na ledi le ka moka ga bona ka Tucson ba sa botšiša. Dinyakišišo tša saentse di le ka go hwetša ntle gore ke eng.
So high there can't be fog, mist, or nothing up there.
Godimo go ka se be kgudi muane goba ga go selo godimo kua.
What did it? Where's it at?
Ke eng se se diragilego le kae?
They're just as puzzled at that supernatural halo hanging there in the sky as it was when the magi's come in following a star saying, where is he that's born king of the Jews?
Ba sa makaditše ke ntukuriku yela ya ka godimo ga tlhago e lekeletše ka kua ka lefaufaung bjale ka ge ba be ba le bjalo ka ge ba ithuta dinaledi ba tlile ka gare ba latela naledi ba re o kae kgoši yo a tswetšego kgoši ya bajuda.
What was it? God fulfilling his word.
Ebe e le eng? Modimo a phathagatša lentšo la gagwe.
There shall rise a star out of Jacob.
Gomme fao go tla tsoga ntle naledi ya Jakobo.
And the God of heaven promised the evening time would have evening light.
Gomme modimo o tshepišitše gore nako ya mantšiboa e tla ba le dietša tša mantšibo.
3 years ago, this mystery was a prophecy. What time is it, sir? But now, it's history.
Mengwaga ye meraro ya go feta, sipirise ibe ele seporofeta. Ke nako ma, mohlomphe, eupia jale ki history.
It's past. The promise is fulfilled.
Sifitile, tsepisho e phethagaditswe.
What time is it, sir, and what's this attraction? God fulfilling his word.
Ke nako ma, mohlomphe, gomme kgogedi ye ke eng, modimo o phethagatša lentswe la gagwe.
He's the same yesterday, today, and forever.
Wa swana maabane le hono le ka go sa felego.
Let us pray.
Are rapeleng.
Dear God, I have helped the people at length, much longer than I intended.
Morategi modimo, ke swareletse batho ba botelele, botelele kudu go feta ka fao ke bego ke ikemišeditše.
I pray, God, that something was said or done that will cause people out everywhere to understand.
Ke a rapela modimo gore selo se sengwe se boletswe goba se dirilwe se se tlago go dira batho ba ntle goba kae kapa kae gore ba kwešiše.
And by seeing and understanding they might believe that thou art the true Christ.
Gomme ka go bona le go kwešiša ba tla dumela gore wena o Kereste wa therešo.
And the words that's being confirmed is a confirmation of his word being perfect and being fulfilled in its season.
Gomme mantšu a atišeditšwego ke tišetšo ya lentšu la gagwe go ba le le phethagetšego le go phethagatšwa ka baka la lona.
Now, Lord Jesus, from your own words, you said that the world would be in a Sodom condition.
Bjale, Morena Jesu, go tšwa go mantšu a gago mong o boletše gore lefase le tla ba ka seemong sa Sotoma.
We know that. We can look at it.
Re tseba seo re kgona go lebelela ka go sona.
And you said in that day, as it was in Sodom, there were three messengers sent to the Gentile and Hebrew world.
Gomme o rile ka letšatšing leo, bjale ka ge go bile ka Sotoma, fa go bile batseta ba bararo ba ba rometšego go lefase la bantle le ba Heberu.
And one of them, which was God himself, the Son of Man,
gomme yo motee wa bona, yo e bego e le Modimo ka boyena, morwa wa motho,
revealed himself in a human form and performed a miracle insomuch that told Abraham what Sarah was doing behind him in the tent.
O ikutulutse ka boyena ka sebopego sa motho gomme a dira mohlolo. Bontši go fihla a botša Abrahama se Sara a bego a se dira ka morago ga gagwe ka tenteng.
You said it would repeat again when the whole Gentile world would be in a Sodom condition. And we're here, Lord.
O rile se tla boeletša gape ge lefase lotlhe la bantle le tla ba ka seemong sa Sotoma gomme re mo morena.
Other prophecies confirming the same thing of sending Elijah in the last days, the spirit of Elijah upon the earth.
Diporofeto tše dingwe di tiišetša selo se se swanago sa go romela Elia ka matšatšing a mafelelo moya wa Elia godimo ga lefase.
To bring the hearts of the fathers or the children back to the fathers.
Go tliša dipelo tša botate goba bana morago go botate.
Now pray, God, at this hour that you will confirm your word, that you are the same yesterday, today, and forever.
Gomme ke a rapela Modimo gore e rie yeo o tla tlišago lentšu la gago gore o swana maabane le hono le ka go sa felego.
Grant it, Father. They are all yours.
Ife, tate, kamoka ke ba gago.
I pray that you'll grant these blessings and confirm what's been said for the glory of God in the name of Jesus Christ. Amen.
Ke a rapela gore o tla fa ditšhogofatšo tše le go tiišetša se se boletšwego bakeng sa letago la Modimo leineng la Jesu Kriste. Amen.
Just speak a word, the man. Confirm a word is God.
Go bolela lentšu ke motho, go tiišetša lentšu ke Modimo.
To say something is one thing. God to do it is another thing.
Go bolela selo se sengwe ke selo se tee, Modimo o se dira ke selo se sengwe gape.
God don't need any interpreter. He does his own interpretation.
Modimo ga nyake mohlathollo yo a itše o dira tlhathollo ya gagwe mong.
Now we're fixing to have a prayer line to pray for the sick. God willing.
Jale re lukisetsa go ba le line ya thapelo go rapelela badwetse Modimo ge a rata.
And we know that there's no one, no man, no woman, no human being, no angel that can heal you. For God has already did it.
Gomme re a tseba gore fa o ga go le yo mote, ga go monna, ga go mosadi, ga go motho, ga go moronga, yo a ka gona go go fodisa ka gore modimo o setse a e dirile.
He made the preparation. The only thing you have to do is receive it.
O dirile ditukisetso. Selo se nnoši o tshwanetse go go se dira ke go e amogela.
There's no man, no angel, no nothing. Not even God himself can forgive you for your sins. It's already done. Jesus did that at the cross.
Fa ga go monna, ga go morong, ga go selo, le modimo ka boena. A ka gona go go lebalela dibetsa gagwe, e setse e di dirile. Jesu o dirile seo, se fapanong.
But it'll never prosper you anything or profit you anything until you accept it.
Eupja, e ka se go hole, go ba eng kapa eng, go ba ya go hola ka eng kapa eng, go fihla o e amogela, le ya bona.
The only thing can be done is orders that's been given by God. For believers to lay hands on the sick.
Selo se nnoši se kgona go go dira ke taelo tse di filwego ke modimo go badumedi go bea diatla godimo ga balwetse.
That's been through the ages they've done that, through revivals, and they've called it God.
Go bile bjalo go gabola mabaka ba dirile seo ke ditsoseletso gomme ba e biditse modimo.
Abraham seen many signs, but there come a time when Abraham saw his last sign. Just before Sodom was burned.
Abraham o bone maso a mantsi. Eupja fa o gwatla nako mo Abraham a go bona le so la gagwe la mafelelo. Fela pele Sotoma e tshuma.
That was God manifesting himself in the form of a man.
Gomme yo e be e le modimo a iponagatsa ka boyena ka sebopego sa monna.
You believe that?
A le dumela seo.
Did Jesus say it would repeat?
A Jesu o rile se tla boeletsa.
Now, how many in here, and out in radio, or out on the telephones across the nation, if you're still listening in, get ready now for prayer. Be praying.
Jali, ke ba ba kae ka mo, le ka ntle ka sealemoeng, go ba ka ntle ka megaleng, go kgabaganya setšhaba, ge le sa theeditse gare, lokelang thapelo bjalo, re tla ba re rapela.
You's got these handkerchiefs here?
Now,
I cannot tell God what to do. No, far be it from me even trying it.
Jale, nka se gone go botsa modimo gore a dire eng, aowa, a go be go lele nna le go no eleka.
He's sovereign, he does what he wants to.
O ikeme, o dira se a nyaka go go se dira.
I can only obey, and I only can say what he says.
Ke gona fela go obamela, le go gona go bolela fela se a se bolela.
And now, they're standing around the walls, they're packed in, it's congested. I wonder, if we could ask God, on these words, what is this attraction? If God would move among us again, there may be strangers here. And move among us and show his blessed face among us.
Re modimo a ka sepela ka magareng ga rena gape. Go ka no ba le ba sitsijong. Go mme a sepelela ka magareng ga rena go mme a laetse a sefatlhego. Se se go faditswe go sa gagwe ka magareng ga rena.
Show his spirit here.
A laetse moya wa gagwe mo.
Show that he's the same yesterday, today and forever.
A laetse gore o no swana maabane le hono le ka go sa felego.
That every one of us, after these two strong messages, could believe it to be so. Could you do it? All right?
Gore yo mongwe le yo mongwe wa rena ka morago ga melaetsa e mebedi ya matla a ka gona go e dumela gore go be bjalo a le ka gona go e dira ka moka ga botse.
Instead of calling a prayer line then, hot, congested, standing against wall.
Go na le go bitsa line ya thapelo ka gona go a fisa ke semenyameng.
Well, look around this way to call my prayer line. You couldn't do it. Look standing there.
Could have
called it this way. Your sick cots, everything else, laying. You couldn't do
it.
So set where you are and believe God.
kafao dula mo oleo gomme o rumele modimo.
If you do have a prayer card, hold it. It'll be good.
Ke ona le karata ya thapelo e sware e tla ba mo go botse.
We'll get to you if you want to come to a line. But you don't have to come to a line.
Re tla tla go wena ge o nyaka go tla go gabola line e opcha ga wa sonela go tla go gabola line.
That Mr. Shepherd last Sunday night never come to no line.
Yola monna Shepherd la morana la go feta boshu ka se a ke a tla go line.
I don't guess he had a prayer card.
Ga ke thange gore o be ana le karata ya thapelo.
Is Mr. Shepherd here tonight?
A monna Shepherd e o gona boshu gomjo.
Where is he? Is he here? He's in the back.
Na o kae? A o gona mo o ka morago.
Do you have a prayer card, Mr. Shepherd? You didn't. You didn't.
Ah, ube ona le karata ya thapelo monna Shepherd. Ube o senayo. Ube o senayo.
Sitting right there again tonight. That's a good place to be, Mr. Shepherd.
Uduji tuifa o gabe, bosegonjo. Ke lefelo le le botse go ba go lona, monna Shepherd.
Not only have to be there, but just have faith.
Eso o fela gore o tsanetse go ba fao. E upja e no ba le tumelo.
But remember, a little woman touched his garment, and he felt it.
Kagori, elalwang, msari yomonyane uile akwatasi aparasagawa, gomme ayekwa.
And he's the same yesterday, today, and forever.
Gomme uasona mawane lhunu lekagosafeleo.
And a Hebrew letter in the New Testament said that he's a high priest tonight that can be touched by the feeling of your infirmities.
Gomme lengwalo la bahemeru, kagotastamente emsa, lirile, ke moprista yo mogolo bosegomjo, yo aka gona go
You believe that? Have faith then. Don't doubt it. Believe it. And it'll come to pass. You can have what you've asked for if you can believe it. But you got to believe it. Will you do it? Will all of you believe it?
A le ka dira. A ka moka ga lena le ka dumela.
How many will believe it now? God bless you.
Ke ba ba kae ba ba ka le dumela go bjalo. Modimo a le shego fatshe.
I don't know who's who. I don't know none of you.
Ke tsebe gore mang ke mang. Ke tsebe le yo motee wa lena.
It's not my business to know any of you. It's God's business to know these things.
Ga se taba ya ka go tseba yo mongwe wa lena. Ke taba ya Modimo go tseba dilotse.
He will do it if you will believe it. Will you believe it now?
Eupcha, o tla dira gele ka yudumela. A le ka dumela bjale.
Now, dear God, surely we're not a bunch of hybrid Christians. We shouldn't be. Somebody has to be petted and babied.
Bjale, marategi modimo, ka nnete ga se rena sehlopha sa motswako wa bakreste. Ga ra swanela go yo mongwe yo o swanetse go pepetletswa le go dirwa lesea.
You don't have that kind, Lord. You have rugged believers.
The
very presence of God sets a man's heart on fire. Like Abraham. He believed
God.
You made yourself known to him. Then you appeared to him and performed a sign. And he believed you.
Wile wa itira ka boena go tsiwa ke yena ka gona o bonagetse go yena go mme wa dira le swa go mme a hulume.
You turned his body back to a young man and also his wife, which his wife was part of his own body.
Go sheritse mmele wa gagwe morago go monna yo Musa go mme gape le mosadi wa gagwe yo mosadi wa gagwe e le karolo ya mmele wa gagwe mo.
Then come forth the new child, the promised son.
Ka gona wa tlapele ngwana yo Musa morwa wa tshepišo.
God, you promised that it'd be the same thing in this day. I pray that you'll confirm this word. And we'll deal right on that one promise there, that it will be like it was in Sodom. Just before Sodom was burnt and judgment struck Sodom, the Gentile world.
Gole ka Sotoma fela pele ga Sotoma itshunya go mme ka tlholo e ratha Sotoma lefase la bantle.
So judgment is fixed to strike the Gentile world.
Ka fao ka tlholo e lokisetsa go ratha lefase la bantle.
And the Jews got 3.5 more years through the period of tribulation, Jacob's trouble, the continuing of the 70 weeks of Daniel.
Gomme ba yuta ba na le mengwaga e meraro le tsiripa gape go gabolana nako ya tlaisego. Bothata bja Jakobo, tshwetsopelo ya dibeke tse 17 tsa Daniel.
But the Gentiles are numbered. It's time to go.
Eupša, a bantle a badilwe, ke nako ya go tloga.
And you give that sign and you said it would be again.
Gomme o fa leswao leo, gomme o boletse gore e tla ba gape.
Grant it, God. We're in your hands. Do with us as you see fit. In Jesus Christ's name, amen.
Efe, mudim, ba, rekadia ken jagago, dira, rena kamo ubanago gosoneji, linen la Jesu Kriste, amen.
Now, don't be nervous. What would it be if I was nervous?
Jale lesike lavale poifo, gobe otla ba in renkabe kibe kiboifo.
Now I'm making a thing here that it has to depend on the sovereignty of God.
Bjale, ke dira selomo seo se swanetsego go ithega ka boikemo jwa Modimo.
But why do I do this?
Eupša, ke ka baka la eng ke dira se?
He said it would be. That settles it.
O rile se tlaba, seo se a ya rarolla.
And if he makes himself that confirmed like that before you, well, can't you believe him? Certainly.
Gomme ge a itira seo ka se yena se tiišetšwa ka mokgwa wo pele ga lena go lokile a le ka se kgone go mo dumela nnete.
You just have faith now and believe.
Enong go ba le tumelo bjale gomme le dumele.
Let me just look around, see where the Holy Spirit will lead, what he'll do.
Anke ke no lebelela go dikologa ke bone mo moya wo mokgethwa o tla nketelela go pele se a tla go se dira.
I don't know what he'll do. That's up to him.
Ga ke tsebe gore o tla dira eng go tswa go yena.
But if you just only have faith, only believe, all things are possible to them that believe.
Eupša, ge fela le ka no ba le tumelo, dumela fela, dilo ka moka di a kgonega go ba ba dumelago.
All of you believe that, raise up your hands and say, I do believe it. With all my heart, I believe it.
A ka moka ga lena le a dumela emišetšang diatla tša lena godimo go mmelere ke a le dumela ka pelo ya ka ka moka ke a le dumela.
Now 3 will be a confirmation. If he'll do it 3 straight times to prove you that it's right.
Bjale tharo e tla ba go tiišetša ge a dira maga a mararo go otlologa go kgontšišiša go lena gore le a rereša.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
Ka ke khathale mo olego gore o mang e no ba le tumelo gomme o dumela.
I don't stir.
Bjale lesike la shishinya ka go dikologa ka tsela ye.
Lady, praying. I don't know, you just sit where you're at. You don't have to.
Mohumagadi yo a rapelago ga ke go tseba e no o dula mo o lego ga wa tshwanela go tla.
I don't know you, but you're holding a little girl in your hand or in your lap.
Ga ke go tsebe eupša o swere mosetsana yo monnyane ka seatleng sa gago goba ka difarong tša gago.
I'm a total stranger to you, and the little girl looks normal. She looks well.
Ke nna mosetsibje go felela go wena gomme mosetsana yo monnyane o bonala a itekanetše o bonala a le gabotse.
She's a pretty little girl, a little red-headed girl.
Ke mosetsana yo monnyane yo mobotsana mosetsana yo monnyane wa hlogo ye khubeilwe.
Looking here at her, she don't look like she's crippled or anything. I don't know what's wrong with her.
Ke lebeletše mo go yena ga a lebelege o kare o golofetše goba eng kapa eng ga ke tsebe gore bothata ke eng ka yena.
Might not be for the child, it might be for you. But I just happened to see you sitting there, that child, praying. I have to talk to you a minute to catch your spirit, like Jesus said to the woman, bring me a drink.
Okay.
Just to figure out one person.
Lea wana fela go no eleletsa. Eleletsa motho yo moti.
Brother Bryant, I'm sitting here. I know these people sitting here. They may be needy too, but you as a stranger.
Ngwana sho Bryant, le bona ba ruji mo. Ke tseba batho ba ba ruji mo. Ba ka no ba bana le senyakwa. Le bona e upja. Ube ale mo sitivi.
Do you believe me to be God's prophet?
Undumela go ba mo profeta wa Modimo.
Do you believe these things that you've heard tonight is the truth?
Udumela gore dilo tse o di kwele go bošego mjo ke thereso.
Now, if God will reveal to me something that you've done.
Yali, ge Modimo a ka utulla go nna selo se sengwe se o se dirilego.
Or something you ought not have done, or something's wrong with you, or what your desire is, you'll know where it's true or not, won't you?
Goba selo se sengwe o bego o se wa swanela go be o se dirile. Goba selo se sengwe sa go fošagala ka go wena. Goba seo e le go kganyogo ya gago. O tla tseba ge e ba ke thereso goba aowa. A o ka se ke.
And if he'll do that, will it confirm his word that he's the same yesterday, today, and forever? And that St. Luke 17:30 is being manifested?
Gomme ge a ka dira seo. A se tla tiišetša lentšu la gagwe gore o a swana maabane le hono le ka go sa felego le gore mokgethwa Luka 17:30 e a bonagatšwa.
You believe it?
O a le dumela.
Now the lady raised her hand that we're strangers.
Jale, mohumagadi o emišitše seatla gore re ba se tsebane.
I don't know you. But I'm trying to contact your spirit one person. There's so many of you pulling.
Ga ke go tsebe. E upša ke le ka go kgoma moya wa gagwe. Motho yo motee. Fa go na le ba bantši ba lena ba ba gogwago.
Now you believe this with all your heart.
Yale, o dumela le ka pelo ya gago ka moka.
Now it is for the little girl. It's not you.
Yale, ke ka mosetsana yo monnyana. Ga se wena.
You're nervous. But it ain't the nervousness that's bothering you.
O na le letshogo le le go tshwenyago. E upša ga se letshogo le le go tshwenyago.
The great thing on your heart's that little girl.
Selo se segolo godimo ga pelo ya gago ke mosetsana yo monnyane yo.
You believe God can tell me what it is? You believe it?
Gomme a wa dumela gore Modimo a ka kgona go mpotsa gore ke eng. Wa se dumela.
Would it help you? Would you believe then?
A se tla go thusa. A gona o ka dumela.
It's a brain injury. That right?
Ke gobalo ya jo. Seo ke terefe.
Now put your hand on the little child's head. Your hand.
Yale bya se tla sa ga go Modimo ga hlogo ya ngwana. Se a tla sa ga.
Dear God. You said these signs shall follow them that believe. They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
Moratere Modimo, urile, maso a atla latela bona ba badumelago. Ba tla be a diatla tse bona go dimo ga balwetse. Gomme ba tla fona.
The woman is a believer.
Mosadi ke modumedi.
Her hands upon the child. May it recover. In the name of Jesus Christ, I offer this prayer. Amen.
Seatla sa gagwe se godimo ga ngwana a nke a fole le le nna Jesu Kriste ke neela thapelo ye. Amen.
Now do you believe all of you?
Jale a le a dumela ka moka ga lena.
If thou canst believe, all things are possible. Certainly.
Ge le ka kgona go dumela dilo ka moka di a kgonega. Nnete.
I know the lady sitting next to her, but she's so sincerely looking this way.
Ke tseba mohumagadi yo a dutšege kgausi le yena. Eupša o lebeletše ka tsela ye ka tlhokofalo.
I can't call her name, but if I look at her a minute, I would know.
Ga ke kgone go bitša leina la gagwe. Eupša ke, ge ke mo lebelela motsotso, ke tla tseba.
But I know the woman by looks, but I don't know what your trouble.
Eupša ke tseba mosadi ka tebelelo. Eupša ga ke tsebe gore bothata bja gagwe ke eng.
You believe God will let me know what your trouble is?
A o dumela gore ke Modimo o tla ntira gore ke tsebe gore bothata bja gago ke eng.
Would it help you? Sugar diabetes.
A o ka. A se tla go thusa. Bolwetse bja sukiri.
Now that's right, hold your hand. Certainly.
Yale. Ge seo e le thereso. Swara diatla tja gago. Nnete.
Happen to be the lady laying sitting next to you has got the same thing.
Go direle go ba mohumagadi yo a robetsego a dutšege kgauswi le wena. O na le selo se se swanago.
She's a stranger.
Ke mo setsive.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant him.
humagadi yo mongwe o rapelela yo mongwe mwana wa go golofala o dumela ka pelo ya gago ka moga modimo o tla efa.
Somebody back in here.
Yo mongwe o ra go mo.
Man sitting over there trying to get rid of smoking cigarettes.
Munna yo aduje go godimo fao o leka go ferisha go goga di cigarette.
You believe God will take them away from you? All right.
O a dumela gore modimo o tla di tsiya go di tlosa go wena ka moka ga botsa.
Believe? You can have it.
O a dumela. O ka gona go e hwetsa.
I never seen the man in my life.
Ga se ka ke ga bona monna bo pelong bya ka.
Here's a man, see a dark shadow hanging over this man right here, laying on a cot like or a chair.
Monna sho. Le bona moriti wo moso wo o legele ke go bo godimo ga monna yo thui mo yo a robetse go godimo ga sa go swana le koloyana.
He's dying. He's shattered. He's got cancer.
Wahwa, wa peshitwe ke moriti. O na le kankere.
I don't know the man. Never seen him.
Ga ke tsebe monna. Ga se ka ke ka mmona.
God knows all about you.
Modimo o tseba ka moka ka wena.
That's the truth, sir.
Seo ke therešo mohlomphegi.
You believe God could tell me something about you? Would it help you to receive your healing?
A wa dumela gore modimo a ka gona go mpotsa selo se sengwe ka wena. Ase ka gona go go thusa go amogela phodiso ya gago.
You was brought here by a friend.
O tlisitswe mo ke mogwera.
But you're not from here. You're somewhere where there's a big body of water that people fishes at. It's Albany, Kentucky. That's right.
E utswa ga o tswe mo. O felotso go fa gona go le mmele wo o mogolo wa metse o batho ba thea go dihlapi gona. Ya Albany, Kentucky. Yeo ke tereshwe.
Believe it and go back home well.
Dumela, gomme o ka gona go ya gae morago o lokile.
Believe it, it's gone. If you don't believe it, you must believe it. Believe it's been done for you.
Mela gore e tlogile. Ge o tla le dumela, o tshwanetse go le dumela. Gomme o dumela gore e diretse wena.
You believe? You. From Tennessee. Got a boy, he's got asthma. Not here, but you believe that he'll be healed?
Wa dumela, wena. O tswa Tennessee go na le moshimane yo ana go le asthma ga amo e opja o adumela gore o tla fodishwa.
And take your handkerchief on your hand there to him. He'll be healed. If you believe it.
O na tiela sa ka tukusa gago sa ga ka se atleng sa gago fa go yena o tla fodishwa ge o ka le dumela.
The lady crying sending her across from Dr. Vale there.
Muhumagari yo Allah yo aduche go gabaganya go tloga go ngaka Vale fa.
She shattered also a dark shadow. I never seen a woman in my life. But she's got cancer.
O abeshitwe ke moriti le yena. Moriti wo moso. Ga se ka ke ka bona mosadi ka bophelong bya ke. E upja o na le kankere.
She'll die. If something isn't done for her.
O tla hwa. Ge selo se sengwe se sa dirwe go yena.
You believe he'll heal you, lady?
O a dumela gore o tla go fodisha mohumagadi.
You can. You can have your healing. You'll just believe.
O ka gona. O ka gona go ba le phorisho ya gagwe. Ge o ka no dumela.
There's a little lady sitting right behind her with a handkerchief up over her mouth.
Fa le gona le mohumagadi yo monnyane. O di jithwe ka morago ga gagwe le sa ka tuku go dimo ga molomo wa gagwe.
She's also got ulcered stomach. Sick.
Le yena o na le alfa ya mala. O a babja.
You've been having passing out spells, blinding, falling out.
O bile le mahloko a go idibatsa, go foufala, go wela ntle.
Somebody brought you here.
Yo mongwe o go tlisitse mo.
Got female trouble.
O na le bothata jwa sesadi.
If you believe, you can go home and be well.
Ge o ka dumela, o ka gona go ya gae, wa loka.
You young man, you're a stranger, sitting right here in front of me, looking at me.
Wena. Mana yo musa ke wena musitivi u dujithe mof ka pelaga u ndebeleje.
What are you, Puerto Rican or something? Wanna mean me?
Ah Oman mo Puerto Rican e go ba selo se se. Ya se ke se ra.
I'm a stranger to you. You know that you're not even from my country.
Ke nna musitivi go wena o tseba se e bile ga o tshe gona ga ya gefe.
But you believe that God can give you the desire of your heart?
Eupia o dumela gore modimo a ka gona go gofa tumo ya pelo ya gago.
If I tell you what your desire is, will you receive it?
Eng ga go botsa gore tumo ya gago ke eng? A o kae amogela?
You're seeking the baptism of the Holy Ghost.
That is true.
Unyaka kolobetu ya moya o mogeto. Seo ke terefu.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Amogela moya o mogeto. Ngwane shuaka.
Here's a colored man sitting way back here. Got a burden on his heart. As far as wife.
Shu munna wa mokalati uruji morago mo. Ona le morwalo pelong ya gagwe. Ka bakeng la mosadi wa gagwe.
She's not here even.
Ga mo le bjalo.
She's got trouble with her feet.
Ona le botata ka maoto a gagwe.
You believe in a healer? You do?
Wa dumela gore o tla mo fodisa. Wa dira.
You're a stranger here. You're from across the sea. You're from Jamaica.
Ke wa na mo sitjwe mo. O jwa go gabaganya le watle. O jwa Jamaica.
You believe God can tell me who you are?
Wa dumela gore modimo a ka gona go mpotsa gore o mang?
Mr. Brady.
Monna Brady.
You believe?
Wa dumela.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Jesu Kriste o a swana ma ba ne le hono le ka go sa felego.
This lady sitting right back over in this end, next to Mrs. Wright there, she's got a burden on her heart.
Mohumagadi yo a dutse go morago ka kua mafelelong a ga o swile Mohumagadi Wright fa o na le morwalo godimo ga pelo ya gagwe.
She's praying for a daughter. She's up for an operation.
O rapelela morwedi o godimo go ya operation.
You believe with all your heart for her? She won't need it if you'll get her to believe it.
O ka dumela ka pelo ya gagwe ka moka bakeng sa gagwe. A ka seke a enya ka ge o mo dira gore a le dumele.
I can't heal.
Ga ke kgone go fodisa.
Way back down in the nursery, I see the Spirit of the Lord, an angel, light moving in the nursery.
Tsela morago ka kua bofepelong, ke bona moya wa morena, morong, seetša se sepela ka bofepelong.
It's over a young woman, and she's got a spiritual trouble she's wondering about.
Se godimo ga mosadi yo mosa, gomme o na le bothata jwa semoya a makalago ka bjona.
Seems like I ought to know the woman somehow.
O bonala o kare ke swanetse go tseba mosadi go le bjale.
A young woman. She's also got a female disorder.
Mosadi yo musa. Gape o na le go golofala ga bosadi.
Yes. Her name is Mrs. West. From Alabama. Miss David West.
Ee. Lina la gagwe ke Mohumagadi West. Go tswa Alabama. Mohumagadi David West.
Believe. God will grant it to you.
Amen. Modimo o tla e fa go wena.
It shall be light.
Amen.
And in that day when the Son of Man is being revealed,
go tla ba seetša. Gomme ka letšatšing leo ge morwa wa motho a utullwa.
If that isn't Jesus Christ the same yesterday and forever, I don't know nothing about it.
Ge e se Jesu Kriste wa go swana maabane le gono le ka go sa feleng, ga ke tsebe selo ka lona.
Do you believe that?
A le a dumela leo.
All things are possible to them that believe.
Kamogadi lodi a khonega go bona ba ba dumelago.
Out upon the microphones across the land now, and in this tabernacle, how many of you will raise your hands and say, I am a believer?
Kantle go dimo microphone eng go gabaganyana ga bjalo. Le ka mokata ba rena ke lenye. Ke ba ba kae ba lena le ka emisha go di atla go mmelare. Ke nna modumedi.
Now you out there in the lands, everyone's got their hands up here.
Bjale. Lena ka ntle fa o dinageng yo mongwe le yo mongwe a na le diatla tja bona godimo mo.
Way out in yonder somewhere across the nation, you got your hands up no doubt.
Go metse la ntle ka kua filotsoko go gabola setšhaba lena le diatla tja lena godimo ntle le go kamaka.
Now close your eyes, just drop your hands upon somebody near you.
Jale tswalela mahlo a lena, you know, o šetša diatla tja gago godimo ga yo mongwe ga o swile wena.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Siango sorasi atla sa bona. Sebe go di mo ga legetla la bona.
I got my hands on the handkerchiefs.
Na le di atla tsaka go di mo ga di saka duku.
Look what's been done today. Look what's done now.
Lebelelang se se dirwe go le hono. Lebelelang se se dirwa go jale.
Beholding his hallowed face. Aglow with love divine.
Bonang sefatlego sa gagwe sa ntikudiku, se ganya ka lerato o kgetho.
Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.
Ba shomo fa tswa ba tsiya karolo ba mogau wa gagwe. Wa mabuye bohlokwa koroneng ya gagwe a ganya.
Now pray. Let's pray. Everywhere.
Jale rape. Ara rapeleng mo gohle.
Dear God, the hour has arrived.
Moratere modimo, ere e fihlile.
What meaneth this? God fulfilling his word.
Se se ra gore modimo a phethagatsa lentso la gagwe.
What's the attraction, Lord?
Khogedi ke eng, Moren?
It's God fulfilling his word.
Ke modimo a phethagatsa lentso la gagwe.
What is this out across the nation through the medium of a telephone?
Ke eng se ka ntle go gabaganya setšhaba ka go gabaganya ka phone.
That hundreds of people had their hands laid on one another across the nation from one coast to the other.
Fa magolo a batho ba nago le diatla tsa bona godimo ga yo motee go yo mongwe go gabaganya setšhaba go tloga le boponle go ya go le lengwe.
From the north to the south, east to the west.
Go tloga le boa go ya borwa bohlabela go ya bodikeng.
Here sits people here from foreign countries.
Fa go dutse batho mo go tswa dinageng tsa ka ntle.
Many of the states, Mexico, Canada, and we got our hands laid on one another.
Chedingwe tsa dilete, Mexico, Canada, gomme rena le diatla tsa rena di beilwe godimo ga yo motee go yo mongwe.
God fulfilling his word.
Modimo a phethagatsa lentso la gagwe.
How is this that a person could stand here by the Holy Spirit and call a man like he did Simon Peter?
Ujang kase gore motho a ka gona go ema ka mo ya o mogetho go mme a bitsa monna go swana le ka mo a dirilego Simon Peter.
Your name is Simon. You are the son of Jonas.
Lina la gago o Simon, o morwa wa John.
Go get your husband and come here.
Sepela o bitsa monna wa gago go mme le tlemo.
I have no husband.
Ga ke na le monna.
Truly, you have five.
Ke terejo, o na le ba bahlano.
She said, I know that Messiah is coming to do this, but who are you?
Ari, ke a tseba gore Mesia o tla go dira se, eupša wena o mang?
She said, I'm he.
Ari, ke nna yena.
And you're the same yesterday, today, and forever.
Gomme o a swana maabane lehono le ka go sa felego.
And you promise the works that I do, shall ye do also. More than this shall you do, because I go to the Father.
Gomme o tshepišitše. Midiro ye ke e dirago le tla e dira le lena. Le tla dira le ye e fetago ye. Ka baka la gore ke ya go Tate.
And behold, in the last days I'll send to you the Elijah the prophet.
Gomme, bonang, ka matšatšing a mafelelo ke tla romela Elia moprofeta.
And he'll change the thoughts of the people.
Gomme o tla fetola megopolo ya batho.
Turn the hearts of the children back to the apostolic teaching of the Bible.
Are tollela dipelo tsa bana morago go thuto ya ba apostolo ya Bible.
And it shall be light about the evening time.
Gomme go tla ba sietsa ka nako ya mantjibo.
Here we are, great God of heaven.
Ke rena ba modimo yo mogolo wa legodimo.
The hour is here. The hands are upon the people.
Iri imu diatla di godimo ga batho.
Satan, you are defeated. You are a liar.
Satan, ofenje, o na le maka.
And as a servant of God, and a servant.
Gomme, yalo ka mohlanga wa modimo. Gomme yalo ka bahlanga.
We command that in the name of Jesus Christ, that you obey the word of God and go out of the people, because it's written, in my name they shall cast out devils.
Re laela gore lineng la Jesu Kriste. Ore o obamela lentso la modimo, gomme o tswele ka ntle ga batho, ka baka la gore go ngwadilwe leineng la ka ba tla rakela bodiabolo ntle.
And all the people may be set free.
Gomme gore ka moka batho ba lokollwe.
Grant it, dear God.
Efe, moratege modimo.
You are the God of heaven that defeated that day with an attraction on Mount Calvary. All sickness and diseases and all the works of the devil.
Umudimo wa le godimo yo a fentse. Ka letsa jilela ka gogedi godimo ga thaba ya Calvary. Ka moka go ba bua le malwetse le ka moka a midiro ya diabolo.
You are God, and the people are healed by your stripes
They are free in the name of Jesus Christ. Amen.
Umulimo gomme batho ba foriswa ka megogomo ya gago ba lokologile lineng la Jesu Christ. Amen.
God, every handkerchief that's laying here, while the Spirit of God is present.
Mudimo, saka tuku sesengwe se se robetsego mo. Ge moya wa Modimo o sa le gona.
While the anointing of Jesus Christ is upon the people, and the great signs that He promised are being fulfilled.
Ge tlotso ya Jesu Christ e sa le godimo ga batho. Gomme maso a magolo a tshepišitšego a phethagatšwa.
And the earth is trembling. The earthquakes are happening. The great signs that He told in the Scripture being fulfilled in the evening light shining.
Gomme lefase le tlhagasela. Ditšišego tša lefase di direga. Maswao a magolo a boletšwego. Gomme lengwalo le phethagatšwa. Gomme seetša sa mantši bua se a ganya.
I lay my body across these handkerchiefs, representing this whole body of believers from east, west, north, and south.
Ke bea mmele wa ka go kgabaganya disakatuku tše. Go emela mmele wohle wo wa badumedi go tšwa bohlabela bodikela leboa le borwa.
And say to the devil, in the name of Jesus Christ, leave every patient these are laid upon, to the honor and glory of the Word of God.
Gomme re re go diabolo, leineng la Jesu Christ, tlogela molwetši yo mongwe le yo mongwe yo tše di bewago godimo ga gagwe bakeng sa tlhompho le letago la lentšo la Modimo.
In the name of the Word of God, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Dineng la lentšo la Modimo, Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
Now, quietly, sanely, soberly, and in your right minds, as believers.
Bjale, ka go homola, go tšea gabotse, go hlaphogelwa, le ka go menagano ya lena ya malebe, bjalo ka badumedi.
Do you now believe and accept your healing from God Almighty in the name of Jesus Christ? If you do, hold up your hand.
Ah, yale le a dumela. Gomme le amogela phodišo ya lena go tšwa go Modimo. Ramatla ka moka, leineng la Jesu Christ. Ge le dira, swarelelang diatla tša lena godimo.
All out in the lands, hold up your hands out there.
Ka moka ntle dinageng, swarelelang diatla tša lena godimo fao.
Every person in here, as far as I can see, had their hands up.
Motho yo mongwe le yo mongwe ka mo, bogolo jo ke kgonago go bo bona, ba bile le diatla tša bona godimo.
Inside, outside, against the windows, in the doors, in the nurseries, and all around, everywhere, people with their hands up.
Ka gare, ka ntle, go ipata, ka mafastere, ka mejako, ka bofepelong, le ka moka go dikologa mo gohle, batho ka diatla tša bona godimo.
They accept it.
Ba le amogela.
Satan is defeated.
Satane o fentšwe.
The stripes of Jesus Christ healed you.
Megogomo ya Jesu Kriste e ya go fodisa.
And the presence of Jesus Christ verifies the fact that He's a living today, ever able to keep every promise that He made. Amen.
Gomme bo gona ya Jesu Kriste bo kgontšiša ntlha ya gore o a phela le hono ka moka go boloka tshepišo ye nngwe le ye nngwe a e dirilego. Amen.
I believe Him, don't you?
Ke a modumela. A ga le dire.
Now let us stand up to our feet.
Jale ar emeleleng ka maoto a rena.
In the name of the Lord Jesus, accepting everything that's been done or said.
Leineng la morena Jesu Kriste amogela selo se sengwe le se sengwe seo se dirilwego goba se boletšwe.
We love Him with all of our hearts.
Re mo rata ka dipelo tša rena ka moka.
We cherish Him with all that's in us.
Re mo tlotla ka ka moka tše di lego ka go rena.
Now as you go to your different homes from tonight, God go with you.
Jale ge le ya magaeng a lena a go fapana go tloga bošego mjo, Modimo a ye le lena.
God give you the Holy Ghost if you don't have the Holy Ghost.
Modimo a le fe moya o mokgethwa ge le sena moya o mokgethwa.
Every man, woman, boy, or girl here that's not been baptized in the name of Jesus Christ, there's clothes, pool.
Monna yo mongwe le yo mongwe, mosadi, mošimane goba mosetsana mo, yo a sego a kolobetšwa leineng la Jesu Kriste, dikobo o šidile mo gobe.
Don't put off tomorrow what can be done today.
O se ke wa beela bosasa se se ka kgonago go dirwa le hono.
Tomorrow may be too late.
Bosasa go ka no ba go latile kudu.
Sufficient for today, for the day is the evil thereof.
Go lekana ga le hono ke letšatši ke diabolo wa gona.
There's ministers standing waiting. Clothes are waiting. No excuses. Are you waiting?
Badiredi shivale ba emefale, ba litile. Diaparo di litile. Ago maitshwarelelo, a le litile.
If you are, you believe. No matter how you've been baptized, sprinkled, poured, whatever it is, it's an era.
Ge o urumela. A go khathalege gore o kolobeditse jang, o fafaditse, o golobeleditse eng kapa eng, e le go yona. Ke phoso.
The light has come. Come believe and be baptized.
Sietse a sitlile, etla. Dumela gomme o kolobetswe.
Everyone without the Holy Ghost, may you receive the Holy Ghost. Every one of you.
Yo mongwe le yo mongwe a sena go moya o mogeto. A o ka amogela moya o mogeto. Yo mongwe le yo mongwe wa lena.
In the full divine power and love that he promised you to make you a new creature in him. God bless you.
Ka matleng a magetho a le lerato le a go tshepišitse go lona go go dira sebupiwa se seswa ka go yena modimo a le tshogofatse.
Now, till next Sunday morning at 9:30, let's sing this little song that we used to sing years ago.
Jale, go fihla la morena le latela go mosong ka masome tharo go tswa go senyana. A re opeleng kopelo ye re be gore e opela mengwaga ya go feta.
Don't forget the family prayer.
Se le bale thapelo ya lapa.
Jesus wants to meet you there.
Jesu o nyaka go gahlana na go fao.
He will take your every care.
O tla tšea tlhokomelo ye nngwe le ye nngwe ya gago.
Don't forget the family prayer.
Se le bale thapelo ya lapa.
Let's sing it together now.
Are obele mmogo bjale.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
As we sing it again, shake hands with the pilgrim next to you.
Hey,
as we sing it.
Don't forget the
family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your family prayer. Don't you love him? I love him because he first loved me and purchased my salvation. That was attraction on Mount Calvary.
Ke amrata ka baka la gore o nthatile pele. Go mme a patella pholosho yaka. Yeo e be e le kgogedi go di mo ga thaba ya Calvary.
The same attraction on Sunset Mountain.
Kgogedi ye e swana go di mo ga thaba ya Sunset.
Mount Nebo, Mount Sinai, all the different mountaintop experiences.
Taba ya Nebo, taba ya Sinai, kamo ka maitemogolo a go fapana ntlhoreng ya thaba.
All right, let's sing it now.
Ka gona ka moka, ga botse a re opeleng.
All that love him say amen.
Kamu kaba wa maratago ireng amen.
Now just think of what he's done for you. Think that you could be out there in a bar room tonight.
Aho be wano. Jale inona na se aho direjo oson. Nagana kure ube oka kona ho kaba kuanteka kamuring ya para shigumbu.
You probably would have been in the grave like I should have been outside the mercies of God.
Kabotse nkabe o le ka lebitleng go tsona le ka fa o nkabe ka ntle ga mogau wa modimo.
What did he do for you?
A o go diretse eng?
Oh, how could we keep from loving him? Don't make any of what anybody says. He's first.
O re ka gona bjang go tlogela go morata.
ga e dire phapano gore yo mongwe o reng ke wa mathomo.
Let's close your eyes. Bow our heads as we sing it to him now. He likes songs, singing hymns.
A re tswale le mahlo a rena, gomme re kobamise ditlhogo tsa rena ge re o mo opelela gona bjalo. O rata dikopelo, go opela dipina.
Let's sing it to him now.
A re mo opeleleng yona bjale.
I
am a ke amura ta hovani u tatile pili umi apatella ulo shoyaka hodimu amasare wa Calvary.
With our heads and hearts bowed in his presence.
Kadi shogo tsarna le dipelo dikoba midishwe ka bogoneng jaga.
Gratefulness for what our eyes has seen, what our ears have heard.
Ole boga se mahlo arana a se boneng, se u ditsebe tsarna di sekwele.
What's recorded in God's word, what his promise has been to us today. God bless you.
Seo se rekotilego ka lentsong la Modimo, seo tshepišo ya gagwe e bego e le sona gore na le hono, Modimo a le šogofatše.
We have a guest with us tonight, a brother, Ned Iverson, formerly a Presbyterian minister.
Re na le moyeng le rena bošegong bjo, ngwanešu Ned Iverson, a bego a le modiredi wa Presbyterian.
His father, his brothers are Presbyterian minister.
Tatagwe, bana babo. Ke mudiredi wa Presbyterian.
He, I understand, was baptized today again in the name of Jesus Christ.
Oh, ke agushisha. O koloveditswe le hono gape lineng la Jesu Kriste.
He's a minister and a good one at that.
Ke mudiredi yo mokaone ka go yeyo.
And now I'm going to ask him, as I believe him to be God's servants, to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home.
Jale ke ya go mogopela. Jale ka ge ke modumela go ba mohlanka wa Modimo. Go kgopela ditshogofatso tsa Modimo godimo ga phuthego ye ge o ya le gaeng la gago.
Brother Iverson, come forward. While we have our heads bowed in prayer. God bless you, my brother.
Ngwanešu Iverson, itla pele. Ge re sana le ditlhogo tsa rena di kobilwe ka thapelo. Modimo a go šogofatsa. Ngwanešu wa ka.